Injili mar Johana. Johana achiel. Kar chakruok wachne nitie. Wachne ni kod Nyasaye kendo wachne en Nyasaye. Kamano nyaka a chakruok wachne ni kod Nyasaye kendo en ema nomiyo ochwe gik moko duto. Onge gimoro kata achiel mane ochwe maonge en. Gimoro amora mane ochwe noyudo ngima kuome. Kendo ngimano nokelo ne ji ler. Ler no rieny e mudho, to mudho pok oime. Nyasaye nooro ng'at moro manyinge Johana. Nobiro nyiso ji wach ler, mondo ji duto oyie nikech wachne. En ne ok en ler no, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach ler no. Wachne e ler mar adier marieny ne ji duto, kendo ne oyudo obiro e piny e kinde no. Ne enie piny, to kata obedo ni en ema nomiyo ochwe piny, to piny ne ok ong'eye. Nobiro e pinye to joge ne ok orwake. To ji duto mane orwake mi oyie kuome nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye. Ne onyuolgi kuom Nyasaye to ok kuom anyuola kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano. Wach nodoko dhano mi odak kodwa kendo ne waneno duongne maler. En duong' machalo gi duong' mar wuowi ma miderma mopong' gi ng'uono kod adiera. Johana nonyiso ji wach kuome kakok niya,
"Jali ema yande awuoyo kuome. Ka awachonu ni ng'at moro biro bang'a, man gi duong' moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie."
Waduto waseyudo gweth mathoth moa kuom ng'uono ne mogundho. Nikech kata obedo ni Musa ema nokelonwa chik, to Yesu Kristo ema nokelonwa ng'uono gadiera. Onge ng'ama oseneno Nyasaye. To wuowi ma miderma, machiegni gi wuoro moloyo, ema osemiyo wang'eye. Jo-Yahudi man Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi ir Johana, mopenje ni,
"In ng'a?"
Johana nohulo nigi ratiro, mak opando gimoro, niya,
"An ok an Mesia."
Eka ne gichako gipenje ni,
"To in Elija koso?"
To Johana nokwerogi ni,
"Oyo, ok an Elija."
Ne gichako gipenje ni,
"In e janabi mwageno ni biro?"
Nodwokogi ni,
"Oyo."
Kuom mano ne giwachone ni,
"To ara, nyiswa ni in ng'a, nikech nyaka wayud wach mwadwoko ni joma oorowa. In iwuon iwacho ni in ng'a?"
Eka Johana nodwokogi gi wach mane Isaya janabi okoro niya,
"An e ng'at makoke thimni. Losuru ni ruoth yo moriere tir."
Jomoko kuom joma ne oorgo ne jo-Farisai. Ne gipenjo Johana ni,
"Ka ok in Mesia, kata Elija, kata janabi mwageno ni biro no, to ang'o momiyo ibatiso ji?"
Johana nodwokogi ni,
"An abatiso ji gi pi, to ng'at moro ochung' e dieru ka, mapok ung'eyo. En e jal mana wacho ni biro bang'a, ma ok awinjora gonyo tond wuochene."
Gigo duto notimore Bethania, yo wuok chieng' mar aora Jordan, kuma ne Johana batiso e ji. Kinyne, Johana noneno Yesu kabiro ire.
"Neuru, jalcha e nyarombo Nyasaye, magolo richo mag piny. En e jal ma yande awuoyo kuome, ka awacho ni ng'ato biro bang'a man gi duong' moloya. Nikech kane pok abetie, en to ne entie. Kata mana an awuon ne ok ang'eyo nobed ng'a. To nabiro ka batiso ji gi pi mondo jo Israel ong'e."
Bende Johana nomedo nyiso ji gima noseneno, kowacho niya,
"Naneno roho machalo gi akuru kalor ae polo, mobet kuome. Ne ok ang'eyo ng'atno, to jal mane oora mondo abatis ji gi pi nosewachona ni, 'Jal ma inine ka roho lor mobet kuome, e jal mabatizo ji gi roho maler.' Koro aseneno mano kotimore, kendo anyisou ni en e wuod Nyasaye."
Kinyne kendo, Johana ne oyudo ochung' kanyo gi jopuonjrene ariyo. Noneno Yesu kawuotho, mowacho niya,
"Neuru, jalcha e nyarombo mar Nyasaye."
Jopuonjrene ariyogo nowinjo wachneno, moluwo bang' Yesu. Kane Yesu olokore, moneno ka giluwe kamano, nopenjogi niya,
ere gima odwaro?
To ne giduoke ka gipenja ni,
Rabi, idak kanye?
Rabi en dho Hibrania matiende ni japuonj. Nowacho nigi ni,
biuru mondo une.
Kamano ne gidhi kode, mi gineno kama odakie, kendo ne gibet kode chieng'no duto. Ne en kar saa 10 mar odhiambo. Ng'at achiel kuom ji ariyo mane owinjo ka Johana wuoyo mi oluwo Yesu ne Andrea, owadgi Simon Petro. Gikanyo no Andrea nodhi oyudo Simon owadgi, mowachone niya,
wasenwang'o Mesia,
tiende ni Kristo. Eka nokelo Simon ir Yesu. Yesu nong'iyo Simon, mowachone ni,
in Simon wuod Johana, to chieng' moro noluongi ni Kefa.
Kefa en Petro gi dho Greek, tiende ni Lwanda. Kinyne Yesu ne dwaro dhi e piny Galili, noyudo Filipo mi owachone niya,
luwa.
Filipo ne ja Bethsaida, dala mane Andrea gi Petro odakie. Filipo noyudo Nathaniel mowachone niya,
wasenwang'o jal mane Musa ondiko kuome kitap chik, kendo mane jonabi bende ondiko kuome. En Yesu, wuod Josef, ja Nazareth.
To Nathaniel nopenjo ni,
bende gimoro maber diwuog Nazareth adier?
Filipo to nodwoke ni,
bi mondo ine.
Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire,
neuru, ja Israel hie echa biro, en ng'ama kare maonge miganga.
To Nathaniel nopenje ni,
ing'eya nade?
Yesu nodwoke niya,
kane inie tien ng'owo cha, kapok Filipo oluongi, to ne aseneni.
Nathaniel nodwoke ni,
japuonj, ine wuod Nyasaye, ine ruodh Israel.
To Yesu nopenje niya,
donge iye mana nikech awacho ni ne aneni e tiend ng'owo? To ibiro neno gik madongo moloyo mano.
Eka nowacho ne kendo ni,
awachonu adier ni unune polo koyawre, kendo ka malaika mag Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom wuod dhano karaidhi.
Johana 2. Bang' ndalo adek, ne nitie kisera e dala mar Kana piny Galili. Min Yesu ne ni kuno, kendo Yesu bende ne oluongi e kisera no gi jopuonjre ne. To divai norumo, omiyo min Yesu nowacho ne ni,
jogi koro onge gi divai.
To Yesu nowacho ne min niya,
mama, ere gimomiyo ikelo na wachni? Kinde na pok ochopo.
Eka min mare nowacho ni jotich ni,
timuru gimoro amora mowachonu.
Degi 6 mag kite nochung kanyo, mondo ji ologie e yo ma chik Joyahudi dwaro. Dak ka dak ne nyalo ting'o pi moromo depe 2. Yesu nowacho ni jotich niya,
pong'uru degigi gi pi.
Mine gipong'o gi thich. Eka nowacho nigi ni,
koro tuomuru pi moko uter ni jaduong' kisera.
Ne gitimo kamano. To kane jaduong' kisera obilo pi mane koro oselokore divai, ne ok ong'eyo kuma oaye. To makmana jotich mane otuomo pigno ema nong'eyo. Eka jaduong' kisera noluongo wuon kisera, mowachone niya,
ji mang'eny kuongo kelo divai maber, eka bang'e ka welo osemer, to gikelo divai ma ok ber. In to isekano divai maber nyaka sani.
Yesu notimo hono no Kana e piny Galili. En e ranyisi mane okuongo timo. Kamano nonyiso duong'ne maler, mi jopuonjrene noyie kuome. Bang' mano, Yesu gi min mare gi owetene kod jopuonjrene nodhi Kapernaum, mobet kuno kuom ndalo moko manok. Sap Joyahudi miluongo ni Pasaka nochopo machiegni. Omiyo Yesu nodhi Jerusalem. Kane odonjo e hekalu, noyudo johand dhok gi rombe kod akuche, kaachiel gi jowil pesa kobet kanyo. Nokao tuoro, oloso go del, noriembo go jogo duto oko e hekalu, kaachiel gi jambgi. Nopuko pesa jowil pesa, kendo ogoyo mesni gi piny. Nowacho ni johand akuche niya,
Goluru gigi ka. Kik ulok od wuora kar loko hala.
Mano nomiyo jopuonjre ne oparo wach mondiki e muma ni.
A Nyasaye, hera ma ahero go hekalu mari wang'o chunya ka mach.
Jodong Joyahudi nopenjo Yesu ni,
ere gima nyalo nyisowa ni in gi teko mar timo gima isetimono?
Yesu to nodwokogi niya,
mukuru hekalu ni, to abiro gere kendo gi ndalo adek.
To ne gimedo penje ni,
gero hekalu ni osekao higni 46. In to ere kaka dichaki gere gi ndalo adek?
To hekalu mane Yesu wuoyo kuome ne mana ringre owuon. Kendo bang'e, kane ochier oa kuom joma otho, jopuonjrene noparo ni kara mano e gima ne owacho. Kuom mano, ne giyie ni muma wacho adier. Kendo ne giyie ni weche Yesu bende gin adier. Kane Yesu ni Jerusalem e sap Pasaka, ji mathoth noyie kuome. Nimar ne gineno honni motimo, Yesu to ne ok oketore e lwetgi, nikech nong'eyo kit dhano kaka chal. Omiyo ne ok odwar mondo ng'ato onyise gimoro kuom dhano, nimar nong'eyo gik manie chuny dhano. Johana 3. Chieng' moro Jafarisai moro manyinge Nikodemo mane jaduong' Joyahudi, nodhi ir Yesu gotieno mawachone niya,
Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nikech onge ng'at manyalo timo honni mitimogi, mak mana ka Nyasaye ni kode.
To Yesu nodwoke niya,
adier, adier, awacho ni ka ok onyuol ng'ato nyuol manyien, to ok onyal neno loch Nyasaye.
Nikodemo nopenje ni,
ere kaka dichak nyuol ng'ato kosedoko ng'ama duong', dodog ei min kendo chak nyuole?
To Yesu nodwoke niya,
adier, adier, awacho ni, ka ng'ato ok onyuol gi pi kendo gi roho, to ok onyal donjo e pinyruoth Nyasaye. Gima ringruok onyuolo en mar ringruok, kendo gima roho onyuolo en mar roho. Omiyo kik ibwogi ka awacho ni nyaka nyuoli nyuol manyien. Yamo kudho kuma ohero, kendo iwinjo duonde, to ikia kuma oae, kata kuma odhiye. Gima kamano bende ema timore ne ji duto ma roho onyuolo.
Nikodemo nopenje ni,
ere kaka gik ma kamago nyalo timore?
To Yesu nodwoke kapenje ni,
ere kaka inyalo bet japuonj e Israel, to ikia gik ma kamago? Awacho ni adier ni wawacho gik ma wang'eyo, kendo wanyiso ji gik ma waseneno. To onge ng'ato kuomu moyie ni gik mwawacho gin adier. Ka gik manie piny ka ema anyisou, to ok uyie. Koro ere kaka duyie ka anyisou gik polo? Onge ng'at mosedhi e polo, mak mana wuod dhano mane oloro ae polo. Kaka ne Musa ochungo thuond mula e thim, e kaka ibiro chungo wuod dhano bende, mondo ng'ama oyie kuome to oyud ngima manyaka chieng' kuome. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. Nyasaye ne ok ooro wuowi ni obi e piny mondo ong'ad ne piny bura, to noore ni mondo piny onwang' warruok kuome. Ng'ama oyie kuom wuowi onge gi bura, to ng'ama ok oyie kuome to bura oseloyo nikech ok oyie kuom wuowi ma miderma mar Nyasaye. Bura nochalo kama, ler osedonjo e piny, to ji ohero mudho moloyo ler nikech timbe gi richo. Ji duto ma timbe gi richo ok dwar ler, kendo ok dwar dhi e ler, nikech ok gidwar mondo timbe gi maricho ofwenyre. Ng'at ma timbene kare to dhiyo e ler mondo timbene ong'ere e lela ni otimogi koluoro Nyasaye.
Bang' mano, Yesu nodhi e piny Judea gi jopuonjrene, mi obet kodgi kuno ka obatiso ji. Johana bende ne batiso ji Aenon, machiegni gi Salim, nikech pi ne ng'eny kuno. Ji ne dhi ire, kendo nobatisogi. Mago notimore kapok otweye e jela. Mbaka nowuok e kind jopuonjre Johana gi Jayahudi moro kuom wach pwodhruok. Kuom mano, ne gidhi ir Johana mi giwachone ni,
Japuonj, ng'at mane ni kod loka aora Jordan, kendo mane iwuoyo kuome cha, koro batiso ji, kendo ji duto dhi ire.
To Johana noduokogi niya,
onge ng'at manyalo bedo gi gimoro mak mana ka Nyasaye emomiyo. Un donge nuwinjo ka akwe ni ok an e Mesia. To an mana jal manoor mondo otel nyim Mesia. Ng'at man gi miaha e wuon kisera. To osiep wuon kisera mochung' kanyo bedo mamor kowinjo duond wuon kisera. Mor ma kamano ema bende an go. Kendo koro oroma chuth. En nyaka odongi to an adog piny.
Jal moa malo duong' moloyo ji duto. Ng'at monyuol e piny en mar piny. Kendo owacho weche mag piny. Jal moa e polo to duong' moloyo ji duto. Owacho gik moseneno kendo mosewinjo. To onge ng'ama oyie ni gima owacho en adier. To ka ng'ato oyie ni gima jalo wacho en adier, to obiro ng'eyo malong'o ni Nyasaye en ja adiera. Jal mane Nyasaye ooro wacho mana weche Nyasaye, nimar Nyasaye chiwo roho mogundho, ma ok ong'wonyo lwete. Wuoro ohero wuowi, kendo oseketo gik moko duto e lwete. Ng'at moyie kuom wuowi nigi ngima manyaka chieng', to ng'at ma ok owinjo wuowi ok none ngima nongang'. To mirim Nyasaye osiko kuome. Johana 4. Jo-Farisai nowinjo ni joma Yesu oseloko jopuonjrene kendo obatiso ng'eny moloyo jopuonjre Johana. To chutho Yesu owuon ne ok batiso ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano. Kane Yesu owinjo gima ji wacho, noa Judea mondo odog Galili. Nonego okadh e piny Samaria, omiyo nochopo e dala Samaria moro miluongo ni Sukar, machiegni gi puodho mane Jacobo omiyo Joseph wuode. Kanyo ema soko Jacobo bende ne nitie. To kaka ne wuoth koro oolo Yesu, nobet e dir soko no ka ojony. Koro ne en kar saa 6 mar odiechieng'. Chi Samaria moro nobiro umbo pi. Yesu nowachone ni,
"Miyae pi amodhi."
Sechego noyudo ka jopuonjre ne osedhi Sukar ng'iyo chiemo. To chi Samaria no nodwoke ni,
"Ere gimomiyo ikwaya pi to in Jo-Yahudi, to anto an chi Samaria?"
Nowacho kamano nikech Jo-Yahudi ne ok winjre gi Jo-Samaria. Yesu to nodwoke niya,
"Kada ing'e mich mar Nyasaye, kendo ing'e jal makwaye pi mondo omodhini, to in ema da ikwaye pi, mida omiyi pi mangima."
Dhakono nowacho niya,
"Jaduong', ionge gi gir tuombo, to soko bende tut. Koro pi mangima to diyud kanye? Koso iparo ni iduong' moloyo Jacobo kwarwa, mane omiyo wasoko ni, kendo omodhoe, kaachiel gi nyithinde kod jambe?"
Yesu nodwoke ni,
"Ng'ama omodho pigni, riyo biro loyo kendo. To ng'ama omodho pi ma anamiye, riyo ok nolo nyaka chieng'. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni, kendo kelo ngima ma nyaka chieng'."
Dhakono nowachone niya,
"Jaduong', miya pigno mondo kik riyo chak loya, kendo kik achak abi aom pi kuma bor kama."
Yesu nowachone ni,
"Dhi ilung chuori eka ubi ka."
Dhakono nodwoke ni,
"An aonge gi dichuo."
Yesu nowachone ni,
"In kare kiwacho ni ionge gi dichuo, nikech isebedo gi chuo 5, to jal ma koro in godo no bende ok chuori. Omiyo gima iwachono en adier."
Dhakono nowachone ni,
"Jaduong', aneno ni in janabi. To kwerewa ne lemo ewi godni. To un Jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem e kama ji onego lemie."
Yesu nodwoke ni,
"Nyarwa, ng'e ni ndalo biro ma ji ok nolam wuoro e godni kata e Jerusalem. Un Jo-Samaria ulamo gima ok ung'eyo. To wan Jo-Yahudi walamo gima wang'eyo, nikech warruok oa kuom Jo-Yahudi. To ndalo biro, kendo se mana chopo, ma jolemo mar adier biro lamo e wuoro e yo ma Roho dwaro, kendo gi adiera, nikech joma kamago ema Ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame. Nyasaye en Roho, kendo joma lame nyaka lame mana e yo ma Roho dwaro kendo gi adiera.
To dhakono nowachone niya,
"Ang'eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro. Kendo ka obiro to biro nyisowa gik moko duto."
To Yesu nodwoke ni,
"An mawuoyo kodi ni en."
E sano jopuonjre Yesu noduogo, kendo ne giwuoro ka gineno kowuoyo gi ng'ama dhako. To onge ng'ama nopenje gima odwaro kuom dhakono, kata gimomiyo owuoyo kode. Dhakono noweyo dapige kanyo, modok dala, odhi owacho ni joma chuo niya,
"Biuru uneye ng'at mosehulo na gik moko duto ma asetimo. Bende dobed Kristo adier?"
Kuom mano jogo nowuok e dala, modhi neno Yesu. E sama ne dhakono odhi omo e joma chuogo, jopuonjre Yesu ne sayo Yesu ni,
"Japuonj, chamie gimoro."
To ne odwokogi ni,
"An gi chiemo ma un ok ung'eyo."
Omiyo jopuonjre nochako penjore kendgi ni,
"Ng'ato sekelo ni chiemo koso?"
Yesu nowacho nigi ni,
"Chiemba en timo gima jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya. Donge uwacho ni pod dwe 4 eka cham chiegi? Anto awachonu ni, ng'iuru puothe maber, mondo une kaka cham osechiek moromo keyo. Kata mana sani jokeyo yudo pokgi, kendo choko cham ne ngima manyaka chieng'. Kamano jochuoyo kod jokeyo bedo mamor kanyakla, mana kaka ngero wacho ni, ng'at achiel chuoyo, to ng'at machielo keyo. Ngero no en adier, nikech aseoru mondo uka cham mane luchu ok ochwerie. Jomoko nono ema notiyo matek, to un ema koro uchamo luchgi."
Jo Samaria mang'eny mane nie dalano noyie kuom Yesu nikech wach mane dhakono osewacho negi ni,
"Nohulo na gik moko duto ma asetimo."
Kuom mano, kane jo Samaria odhi ir Yesu, ne gikwaye mondo oyie obed kodgi, mi noyie, mobet kodgi kuom ndalo 2. Ji mang'eny moko bende koro noyie, ka giwinjo weche mane Yesu wacho owuon. Omiyo ne giwacho ni dhakono niya,
"Koro wayie, to ok nikech gima nyocha iwacho, to mana nikech wasewinje gi itwa wawegi, kendo koro wang'eyo ni en jawar mar piny."
Kane Yesu osetieko ndalo 2 kanyo, noa modhi Galili, nikech en owuon nosewacho niya,
"Janabi ok miduong' e gweng'gi."
Kane ochopo Galili, to jo Galili norwake gi mor nikech ne giseneno gik moko duto mane otimo Jerusalem e ndalo Sap Pasaka, nimar gin bende ne gidhi e sawono. Yesu ne ochako odok Kana e piny Galili, kuma ne oloko e pi divai. To jaduong' moro ne ni kuno mane wuode tuo Kapernaum. Kane ng'atno owinjo ni Yesu oseya Judea mi obiro Galili, nodhi ire mokwaye mondo odhi ochangne wuode mane chiegni tho. Yesu nowachone niya,
"Un, ka ok uneno ranyisi gi honni, to ok unyal bedo gi yie."
To jaduong'no nowachone niya,
"Jaduong', yie ibi kapok nyathina otho."
To Yesu nodwoke ni,
"Dhiyo, wuodi ngima."
Ng'atno noyie wach Yesu, modhi. Kane pod en e yo odhi, jotichne noromo ne gi wach ni wuode osekwo. Nopenjo gi sama ne ochako bedo e mangima, mi gidwoke ni,
"Midhusu nyoro oweye sa 7 mar odiechieng'."
Eka wuon nyathi nong'eyo ni mano e sa onogo ma nyoro Yesu owachone ni,
"Wuodi ngima."
Kuom mano, en owuon kaachiel gi joode, ne giyie kuom Yesu. Mano e hono mar 2 mane Yesu otimo kosea Judea odhi Galili. Johana 5. Bang' mano, Yesu nodhi Jerusalem, nikech nitimo sap Jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kuno, e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo gi dho-Yahudi ni Bethesda. Yawono ne nigi agolni 5. Ji mang'eny matuo kaka muofni, gi rang'onde, kod pudhe, ne nindo e agolnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, Ng'at ma tuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go. To ng'at moro ne ni kanyo mane osebedo matuo kuom higni 38. Yesu nonene konindo kanyo, mi ong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya,
"Idwaro mondo changi koso?"
To ng'at matuono nodwoke ni,
"Jaduong', aonge gi ng'at madikete yao ka pi otugore. Nikech an, kadwaro dhi, to ng'at machielo kuongo na kuonga."
Yesu nowachone niya,
"Chungi, ikaw pieni, iwuothi."
Gikanyono, ng'atno nochango, mokao piene, kendo owuotho. To chieng'no, ne chieng' Sabato. Mano omiyo jodong Joyahudi nowacho ne ng'at mane osechangino niya,
"Kawuono en chieng' Sabato, omiyo chikwa ok oyie mondo iting' pieni kamano."
To ng'atno nodwokogi ni,
"Jal manende ochanga ema nowachona mondo ating' piena awuothi."
Eka ne gipenje ni,
"En ng'a manende owachoni ni mondo iting' pieni iwuothi?"
To ng'at mane osechangino ne ok ong'eyo nying ng'at mane ochange. Nimar Yesu nosea, nikech ji ne thoth kanyo ahinya. Bang'e Yesu noyudo ng'atno e hekalu, mowachone niya,
"Winji, kaka koro osechangi, koro we timo richo. Nono to dipo ka gimoro marach moloyo timi."
Eka ng'atno nodhi monyiso Joyahudi ni ng'at mane ochange iluongo ni Yesu. Kuom mano, Joyahudi nochako himo Yesu, nikech notimo gik ma kamago chieng' Sabato. To Yesu nodwokogi niya,
"Wuora pod tiyo nyaka chil kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano."
Mano nomiyo Joyahudi oramo ni nyaka nege. To ne ok gidwar nege nikech ketho Sabato kende. To ne gidwaro nege bende nikech nopiemore gi Nyasaye, koluongo Nyasaye ni wuon mare. To Yesu nodwokogi niya,
"Adier, adier, awachonu ni, wuowi ok nyal timo gimoro kende owuon, to otimo mana gima oneno ka wuoro timo. Nikech gima wuoro timo ema wuowi bende timo. Wuoro ohero wuowi, kendo onyise gik moko duto ma en owuon otimo. To bende en onyise timbe madongo moloyo magi, mi unuwuor. Kaka wuoro chiero joma otho, komiyo ngima, e kaka wuowi bende yiero joma odwaro, kendo omiyo ngima. To bende wuoro ok ng'ad ne ji bura, to oseketo teko mar ng'ado bura e lwet wuowi, mondo ji duto omi wuowi duong' mana kaka gimiyo wuoro. Ng'at ma ok mi wuowi duong', to ok mi wuoro mane ooro wuowi duong'. Adier awacho ni ng'ama owinjo wachna, mi oyie kuom jal mane oora, nigi ngima manyaka chieng'. Ng'at ma kamano ok ter e bura, to osea e tho, odonjo e ngima. Adier, adier, awachonu ni, kinde biro ma joma otho nowinje duond Wuod Nyasaye, kendo ji duto ma owinjo duolno nodok mangima. Adier, kinde no osemana chopo. Kaka wuoro owuon nigi teko mar miyo ji ngima, e kaka osemiyo wuowi bende teko mar miyo ji ngima. To bende, osemiye teko mar ng'ado bura, nikech en Wuod Dhano. Wachno kik bwogu, nikech ndalo biro ma kata mana joma otho manie bur nowinj duonde, mi wuog oko. Joma timbegi beyo nochier, mi yud ngima. To joma timbegi richo nochier e bura. An ok anyal timo gimoro gi tekona awuon. Ang'ado bura mana kaka Nyasaye onyisa, kendo bura mang'ado en bura makare, nikech ok adwar timo gima an ema adwaro, to atimo mana gima jal mane oora dwaro. Ka awuoyo kuoma awuon to weche mawacho ok nyal kwan ka adier. To nitie ng'at machielo mawuoyo kuoma, kendo ang'eyo ni gima owacho kuoma en adier. Ne uoro joote ir Johana, mine onyiso weche ma adier. Ok awach kamano nikech atenora kuom gima dhano ema owacho, to awacho kamano mana ni mondo ukuo. Johana ne en taya maliel maler, kendo kuom kinde moko ne uyie mondo lerno omiu mor. Adier, Johana nowuoyo kuoma kanyiso ni wuora noora, to koro tich ma atiyo, mane wuoro omiya mondo ati, nyiso malongo ni wuoro noora, moloyo kaka ne Johana onyiso. To wuoro owuon, mane oora, bende osewuoyo kuoma. Unto pok uwinjo duonde, kata wang'e bende pok uneno. Wachne ok bedi e chunyu, nikech ok uyie kuom jal mane ooro. Uketo chunyu kuom somo muma, ka uparo ni muma nyalo miyo uyud ngima manyaka chieng'. Adier, muma ema wuoyo kuoma, to kata kamano udagi biro ira mondo uyud ngima. An ok adwar mondo ji omiya duong'. Unto ang'eyo ni ok un kamano, nikech ang'eyo malong'o ni ok uhero Nyasaye kata matin. Anasebiro e nying wuora, to ok userwaka. To ka ng'ato obiro e nyinge owuon, to ubiro rwake arwaka. To ere kaka unyalo bedo gi yie? Kuhero mondo ng'ato ka ng'ato oyud pak kuom wadgi, to ok utem mondo uyud pak moa kuom Nyasaye ma achiel kende. Kik upar ni an ema nadonjnu e nyim wuoro. Ng'at ma nodonjnu en mana Musa, ma useketo genou kuome. Kada uyie wach Musa, to da uyie gima awacho, nikech an ema ondiko kuoma. To ka ok uyie weche mane Musa ondiko, to ere kaka duyie wechena?
Johana 6. Bang' mano, Yesu nowuok modhi loka nam Galili, ma bende iluongo ni nam Tiberia. Oganda maduong' noluwe, nikech ne gineno honni mane otimo kochango jomatuo. Eka Yesu noidho got moro, mobet piny kuno gi jopuonjrene. To sap Pasaka, ma en sawo mar Joyahudi, koro ne chiegni. Yesu noting'o wang'e, moneno ka oganda maduong' biro ire. Omiyo nopenjo Filipo niya,
ere kuma wanyalo ng'iewe makate madwami jogi ocham?
Nowacho kamano kotemo go Filipo, nimar en owuon nong'eyo gima obiro timo. To Filipo nodwoke niya,
siling 400 ok ding'iew makati moromo ng'ato ka ng'ato kaw matin tin.
Japuonjre ne moro machielo, manyinge Andrea, owadgi Simon Petro, nowachone niya,
rawera moro nika, man gi makati 5 mag shairi, kod rech mothol 2. To magi dinyal ang'o kuom joma ng'enygi?
To Yesu nokone ni,
nyisuru ji obed piny.
Kamano ji nobet piny. To kanyo noyudo nitie lum mang'eny. Kuom ji duto mane obet kanyo, ne nitie joma chuo madirom 5,000. Bang' mano, Yesu nokawo makati, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nopogogi ni ji ka obet piny kamano. Rech bende nopogo, kendo ng'ato ka ng'ato nochiemo kaka odwaro. Kane giseyieng' giduto, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
chokuru ng'injo modong' mondo kik gimoro lal.
Kuom mano, ne gichoko ng'injo mag makati 5 mane ji ochamogo, mi opong'o aditni 12. Kane ji oneno hono mane Yesu otimono, ne giwacho ni,
nyaka bed ni jali janabi manonego bi e piny ka.
Yesu nong'eyo ni ji dwaro make, kendo chune mondo obed ruoth. Omiyo nopondo modhi e got kar kende. Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi e dho nam, moidho yie moro mondo ong'ad nam odog loka Kapernaum. Piny koro nosechido, to Yesu ne pok ochopo irgi. E kindeno ahiti maduong' ne kudho, omiyo nam noloko marach ahinya. Kane gisekiewo yie kama bor madirom 5 kata 6, ne gineno Yesu kawuotho e wi pi, biro irgi e yie. Wuoro nomakogi ahinya, to Yesu nowachonegi ni,
kik uluor, en mana an.
Eka ne gikwaye mondo odonj irgi e yie, kendo gikanyo noyie nogowo e dho wath mane gidwaro dhiye. Kinyne oganda mane odong' loka machielo noparo ni yie achiel kende ema ne ni kanyo. Kendo ne ging'eyo ni Yesu ne ok oidho e yieno kod jopuonjrene. To jopuonjrene nodhi mana kendgi. To yiedhi moko moa Tiberia nobiro, mogowo machiegni gi kama ne ji ochamo e makati mane Yesu ogwedho. Omiyo kane ji oneno ni Yesu onge kanyo, kendo ni jopuonjrene bende onge, ne giidho yiedhigo mi gidhi Kapernaum manyo Yesu. Kane jogo oyudo Yesu loka machielo, ne gipenje niya,
"Japuonj, ichopo ka karang'o?"
Yesu nodwokogi ni,
"Awachonu adier ni, udwara mana nikech makati manyoro uchamo, muyieng', to ok nikech honi museneno. Kik utini chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima manyaka chieng'. Wuod dhano ema nomiu chiemo no, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode."
Eka ne gipenje ni,
"Ang'o monego watim eka wabed joma tiyo tich Nyasaye?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom jal mane ooro."
Kuom mano ne gichako gipenje niya,
"To ere ranyisi minyalo timo mondo wane eka wayie gima iwacho? Ang'o minyalo timo? Kwerewa ne ochamo chiemo miluongo ni mana e thim, kaka ondiki e muma ni, nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham."
Eka Yesu nomedo wachonegi niya,
"Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou kuon moa e polo, to Wuora ema miyou kuon mar adier moa e polo. Nikech kuon ma Nyasaye chiwo en mana jal moloro ae polo, kendo ochiwo ngima ne piny."
Kane giwinjo wachno, ne gikwaye ni,
"Jaduong', yie imiwa kuonno pile."
To Yesu nodwokogi ni,
"An e kuon mar ngima, kendo ng'ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng'. Bende ng'at moyie kuoma riyo ok nochak olongang'. To asewachonu ni, kata obedo ni usenena, to ok uyie kuoma. Ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng'ato ang'ata mobiro ira ok nariemb ngang'. Nikech ok aselor aa e polo mondo atim gik ma an ema dwaro, to mana gik ma jal mane oora dwaro. Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng'at achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achiergi duto chieng' giko piny. Adier, Wuora dwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato moneno Wuowi mi oyie kuome oyud ngima manyaka chieng', kendo anachiere chieng' giko piny."
Jo-Yahudi nochako ng'ur kane giwinjo ka Yesu wacho ni en e kuon moa e polo. Ne gipenjore ni,
"Jali oke Yesu wuod Josef koso? Donge wang'eyo wuon mare gi min mare? To ere kaka onyalo wacho ni oloro oa e polo?"
Yesu nodwokogi ni,
"Weuru ng'ur. Onge ng'ama nyalo biro ira mak mana ka Wuoro mane oora ema okele. Kendo anachiere chieng' giko piny. Ondik e kitap jonabi ni, Nyasaye nopuonj ji duto. Omiyo ng'ato ka ng'ato ma owinjo duond Wuoro mi opuonjore kuome, to biro mana ira. Ok awach ni nitie ng'at moro moseneno Wuoro, to mak mana jal mane oa ka Nyasaye kende ema osenene. Awachonu adier ni, ng'at moyie ema nigi ngima manyaka chieng'. An e kuon mar ngima. Kwereu nochamo mana e thim, to kata kamano ne githo. An to awuoyo kuom kuon moa e polo, ma ka ng'ato ochamo to ok nyal tho ngang'. An e kuon mangima mane oloro ae polo. Ng'at mochamo kuon ni nobed mangima nyaka chieng'. To bende kuon ma abiro chiwo mondo piny oyud ngima en ringra."
Jo-Yahudi nochako dhao kendgi niya,
"Ere kaka jali dimiwa ringre mondo wacham?"
Yesu nowachonegi ni,
"Awachonu adier ni, ka ok uchamo ringre wuod dhano, kendo umadho rembe, to uonge gi ngima eiu. Ng'at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima manyaka chieng', kendo anachiere chieng' giko piny. Ringra e chiemo madieri, kendo remba e math adieri. Kamano ng'at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, ema osiko kuoma, kendo an bende asiko kuome. Kaka Wuoro mangima noora, kendo angima nikech en, e kaka ng'at mochamo ringra bende nobed mangima nikech an. Ma e kuon mane oloro ae polo. Ok ochal gi gima ne kwereu ochamo to bang'e otho. Ng'at ma ochamo kuon ni to nobed mangima nyaka chieng'."
Yesu nowacho wechego kapuonjo e od lemo Kapernaum. Jopuonjre Yesu mang'eny mane owinjo wechego nowacho niya,
"Mapuonj matek manadi? Ng'ano madichik ne ite?"
Yesu nong'eyo ni jopuonjre ne ng'ur kuom puonjneno. Omiyo nopenjogi ni,
"Wachni obuogo ukoso? Kaka mano, to kara dubuogi machal nadi? Ka uneno wuod dhano kaidho dok malo kama ne oae. Roho ema kelo ngima. Dhano to ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin roho kod ngima. To ji moko kuomu pod ok oyie."
Yesu nowacho kamano nikech nyaka achakruok noseng'eyo joma ok oyie kod ng'at mane biro ndhoge. Eka nomedo wacho niya,
"Mano ema omiyo ne awachonu ni ng'ato ok nyal biro ira ka ok wuoro ema omiyo obiro."
Chakre kanyo ng'eny jopuonjre ne nodok chien mi oweyo luwe. Omiyo nopenjo joote 12 ni,
"Un bende udwaro weya koso?"
To Simon Petro nodwoke ni,
"Ruoth, ere ng'ama dwadhi ire? To in ema in gi weche makelo ngima manyaka chieng'. Wan koro waseyie, kendo wang'eyo ni in ng'ama ler mar Nyasaye."
To Yesu nodwokogi niya,
"Un ji 12, donge ne ayierou duto? To kata kamano ng'at achiel kuomu en jachien."
Nowuoyo mana kuom Judas wuod Simon Iscariot. Nikech kata obedo ni Judas ne achiel kuom joote 12 go, to en ema nobiro ndhogo Yesu. Johana 7. Bang' mano, Yesu nowuotho koni gi koni kapuonjo e piny Galili. Ne ok odwar dhi Judea nikech jodong Joyahudi ne dwaro nege. Sap Joyahudi miluongo ni Sap Kiche ne chiegni. Omiyo wetene nowachone ni,
"Aka, idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo. Ka ng'ato dwaro mondo ji ong'e, to ok onyal tiyo kamopondo. Ka en adieri ni itimo gik ma kamagi, to ara nyisri e nyim piny."
Ne giwachone kamano nikech kata gin ma gin owetene ne ok giyie kuome. Yesu to nodwokogi niya,
"Kinde na pok ochopo, to un, kinde unitie ndalo duto. Un piny ok nyal mon kodu, to an omon koda nikech kinde duto asigo kanyise ni timbene richo. Un, dhiuru adhiya e sawono. An to ok adhi, nikech kinde na pok ochopo."
Kane osewacho kamano, nodong' Galili. To kane owete Yesu osedhi sawo, en bende nodhi. To ne ok odhi ratiro, to nodhi mana ling'ling'. Jodong Joyahudi nomanye e sawo ka gipenjo kuma entie. Ji mang'eny mane odhi e sawono ne wuoyo kuom Yesu. Kamoko wacho ni,
"En ng'at maber."
To moko wacho ni,
"Oyo, owuondo gandawa."
To kata kamano onge ng'ama noloso kuome ratiro. Nikech ne giluoro jodong Joyahudi. To chieng' mane ndalo sawo ochopo e diere, Yesu nodhi e hekalu mochako puonjo ji. Jodong Joyahudi nowuoro kawacho ni,
"Ere kuma ng'atni oyudoe rieko makama? To ok osomo."
Yesu nodwokogi ni,
"Gik ma apuonjo ok gin maga awuon, to gin mag jal mane oora. Ng'at moyie timo gima Nyasaye dwaro, to biro ng'eyo kata ka weche ma apuonjo oa ka Nyasaye, kata ka apuonjo mana wechena awuon. Ng'at maloso gi tekone owuon en ng'at madwaro mondo oyud duong', to ng'at madwaro mondo jal mane oore oyud duong' en jaadiera, kendo oonge gi miganga kata matin. Donge Musa nomiyo uchik, to onge kata ng'at achiel kuomu morito? Ka ok kamano, to ang'o momiyo udwaro nega?"
Ji nodwoke ni,
"Jachien ni kodi, ng'ano madwaro negi?"
Yesu nowacho nigi niya,
"Ne atimo gimoro achiel kende chieng' Sabato, mi ubuoku duto. Paruru ni Musa nomiyo uchik mar tero nyangu. To chutho, Musa ok ema nokelo chikno, to kweru ema nochake. Chikno omiyo utero yawuotu nyangu kata mana chieng' Sabato. To ka un utero nyathi nyangu chieng' Sabato, mondo kik uketh chik Musa, to marang'o ukecho koda kuom chango ng'ato chieng' Sabato, mi dende duto bed mangima? Mano omiyo kik ung'ad bura kurango mana gik ma oko, to ng'aduru bura mana gi adiera.
Jo Jerusalem moko nopenjore niya,
"Donge ma e jal ma gidwaro nego cha? To winjuru kaka opuonjo ji mana e lela, to onge ng'ama wacho ne gimoro. Koso dibed ni jodongwa ong'eyo ni en Mesia?"
"To mano ok nyal bet kamano, nikech waduto wang'eyo kuma jali oae. Mesia to kabiro, to onge ng'ama nong'e kuma oae."
Mano nomiyo Yesu owacho gi duol maduong' kopuonjo e hekalu niya,
"En adier ni ung'eya, kendo en adier ni ung'eyo kuma aaye. To kata kamano ok asebiro gi tekona awuon. Jal mane oora e wuon adiera, to un ok ung'eye. Anto ang'eye, nikech aaire, kendo en ema ne oora."
Eka ne gitemo make, to ne ok ginyal, nikech kindene ne pok ochopo. To ji mang'eny noyie kuome, kapenjore ni,
"Ka Mesia obiro, dotim honni mang'eny moloyo ma jali timo koso?"
Jo-Farisai nowinjo ka ji kuodho wechego kuom Yesu. Omiyo ne giriwo wach gi jodolo madongo, mi gioro askeche mondo make. To Yesu nowacho ni,
"Pod abiro medo bet kodu kuom kinde moko, eka bang'e nadog ir jal mane oora. Unumanya, to ok noyuda, nikech kama abiro betie ok unyal biroe."
Jodong Jo-Yahudi nopenjore kendgi niya,
"Kanye modwaro dhiye ma ok wanyal nuang'e? Koso dwaro dhi kuom Jo-Yahudi modak e pinje joma ok Jo-Yahudi mondo puonj joma ok Jo-Yahudi? Ere tiend wach mowacho ni, 'Wanamanye to ok wanayude,' kendo ni, 'Kumobiro betie wan ok wanyal dhiye?"
Chieng' mogik mar sawo, mane en odiechieng' maduong' ahinya, Yesu nochung' mowacho gi duol maduong' niya,
"Ng'at mariyo oloyo mondo obi ira, omodhi. En mana kaka muma wacho ni, aore mag pi mangima nomol kawuok kuome."
To Yesu ne oloso kuom roho, ma ji duto moyie kuome ne biro yudo. To e kinde no roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok oyudo duong'ne. Jomoko kuom joma ne owinjo wechego nowacho niya,
"Nyaka bed ni jali e janabi mwasebedo kwageno ni biro biro."
Jomoko to nowacho ni,
"En e Mesia."
To ji moko to nokwer ni,
"Mesia ok nyal wuok Galili. Donge muma wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi, kendo ni nonywole Bethlehem, dala Daudi?"
Kamano ji nopogore kuom wachne. Jomoko kuomgi ne dwaro make, to onge ng'at mane otimo kamano. Kane askeche odwogo, jodolo gi Jo-Farisai nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo kusekele ka?"
To ne gidwoke niya,
"Pok waneno e ng'at ma wuoyo ka ng'atni."
Eka Jo-Farisai nopenjogi ni,
"Kara un bende osewuondou? Bende useneno e jatendwa moro kata Ja-Farisai moro moyie kuome? To ji ajia ma ok ong'eyo chik gin joma okuom."
Ng'at achiel kuom jodongogo ne Nikodemo, mane oyudo sedhi ir Yesu. En nowachonegi ni,
"Donge chikwa okwer ni kik ng'ad ni ng'ato bura kapok oyale mi owinj wechene?"
To ne gipenje ni,
"In bende in Ja-Galili koso? Som muma, to ibiro yudo ni onge janabi manyalo wuok Galili."
Eka ji duto noa, modok miechgi. Johana 8. Yesu noa kanyo, modhi e Got Zeituni. Kinyne gokinyi mang'ich noduogo modonjo e hekalu, kendo ji duto nochokore bute. Nobet piny mochako puonjogi, to jopuonj chik kod Jo-Farisai nokelo dhako moro mane ojuk katerore. Ne gikete ochung' e diergi, mi giwacho ni Yesu niya,
"Japuonj, dhako ni ojuk rando katerore, to chik mane Musa omiyo owacho ni dhako ma kamano nyaka go gi kite mitho. In to iwacho ang'o?"
Ne giwacho kamano nikech ne gidwaro wach moro ma digidonjnego. To Yesu nolung'ore piny, mondiko e lowo gi lith lwete. To kane jogo omedo penje wachno, noting'o wiye, modwokogi niya,
"Ng'ato kuomu mapok otimo richo ema mondo kuongo goye gi kidi."
Eka nochako lung'ore, mondiko e lowo. To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanya achiel achiel, chakre jomadongo nyaka jomatindo, mi Yesu kende ema nodong'. ka dhakono ochung' bute. Yesu noting'o wiye, mopenjo dhakono niya,
"Nyarwa, ekegi, onge kata achiel modong' mondo ong'adni bura?"
Dhakono nodwoke ni,
"Oyo jaduong', onge ng'ato modong'."
Eka Yesu nokone ni,
"Kata an bende ok ang'adni bura. Dhiyo, to kik ichak itim richo kendo."
Yesu nomedo puonjo ji, kowacho ni,
"An e ler mar piny. Ng'at maluwa ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mar ngima."
To Jofarisai nowachone niya,
"Iwuoyo mana kuome iwuon. Omiyo ok wanyal yie ni gik miwacho gin adier."
To Yesu nodwokogi ni,
"Kata obedo ni awuoyo kuoma awuon, to gik ma awacho gin adier, nikech ang'eyo kuma ne aaye, kendo ang'eyo kuma adhiye. To un ukia kuma na aaye kata kuma adhiye. Un ung'ado bura gi rieko mar dhano, to an ok ang'ad ni ng'ato bura. To kata ka ang'ado bura, to bura ma ang'ado en adier, nikech ok ang'ad bura kenda, to jal mane oora ema konya. E chiku bende ondikie ni, ka ji ariyo owinjore e wachgi, to wach ma giwacho ikwano kadier. An ema awuoyo kuoma awuon, kendo wuora mane oora osiro wachna."
Mano omiyo ne gipenje niya,
"Ere wuoro nogo?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Ok ung'eya, kata wuora bende ok ung'eyo. Kadabed ni ung'eya, to wuora bende da ung'eyo."
Yesu nowacho wechego duto kopuonjo ji e hekalu, ei ot mane oketie sanduge mag sadaka. Kata kamano onge ng'ama nomake, nikech kinde ne pok ochopo. Yesu nowacho nigi kendo niya,
"Anto adhi, kendo unudwara, to unutho mana e richou. Ok unyal dhi kuma adhiye."
Mano omiyo Jo-Yahudi nowacho ni,
"Ng'atni wacho ni ok wanyal dhi kuma odhiye. Mano nyiso ni obro dere koso?"
Yesu nodwokogi ni,
"Un ua mwalo, to an aa malo. Un jopinyni, anto ok an japinyni. Mano emomiyo awachuni ni unutho e richou, nikech ka udagi yie ni an en, to adier unutho mana e richou."
Eka ne gipenje niya,
"To in e ng'ano?"
Yesu to nodwokogi ni,
"An mana ng'ama asebedo ka awachunu ni e an. Nitie gik mang'eny ma da adwaro wacho kuomu, kendo ma adwaro ng'adonugo bura. Jal mane oora en jadiera, kendo wach ma ayudo kuome ema anyiso piny."
To ne ok ging'eyo ni Yesu loso kodgi kuom wuoro, omiyo Yesu nowacho nigi niya,
"Ka useting'o wuod dhano malo, eka unung'e ni an en. Bende unung'e ni onge gima atimo gi tekona awuon, to weche duto ma awacho, wuora ema osepuonja. Jal mane oora ni koda, pod ok oweya kenda, nikech pile atimo mana gik malong'one."
To kane owacho wechego, ji mang'eny noyie kuome. Yesu nowacho ni Jo-Yahudi mane oyie wachne niya,
"Ka umako puonjna, to eka un jopuonjrena adier. Bende ubiro ng'eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo."
To ne giwachone niya,
"Wan koth Ibrahim, kendo pok wabed wasum ng'ato nyaka nene. Koro ere gimomiyo iwacho ni wanabed thuolo?"
Yesu nodwokogi ni,
"Adier, adier, awachonu ni, ng'at matimo richo en misumba richo. Misumba ok luong ni wuod dala ndalo duto, to wuod wuon dala ema iluongo kamano ndalo duto. Kuom mano, ka wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to unubed thuolo chutho chutho. Ang'eyo ni un koth Ibrahim, to kata kamano udwaro nega nikech puonjna ok nyal donjonu. An awachonu gik ma aseneno kuom wuora, to un utimo gik ma useneno kuom wuonu."
Ne gidwoke niya,
"Ibrahim e wuonwa."
To Yesu nowacho nigi ni,
"Kadabed ni un nyithind Ibrahim adier, to dikoro utimo mana gik machal gi gik mane Ibrahim otimo. To kar timo kamano, to udwaro mana nega, nikech asebedo kanyisou adiera mane ayudo kuom Nyasaye. Ibrahim to ne ok nyal timo gik machal kamano. Un to utimo mana gik ma wuonu timo.
To ne gidwoke ni,
"Wan ok wan kimirwa, wan gi wuonwa achiel kende, ma en Nyasaye."
Yesu nowacho nigi niya,
"Kada bed ni Nyasaye e wuonu adier, to da uhera, nikech an ne aa ka Nyasaye, kendo koro an kodu ka. Ne ok abiro gi tekona awuon, to en ema noora. Gik ma awacho ok nyal donjonu, kendo ok unyal winjo tiendgi, nikech ok uhero wach ma akelonu. Un nyithind wuonu, ma en Satan, kendo uhero timo gik ma en ema odwaro. Nyaka aa chakruok en osebedo mana janek, kendo ok odwar adiera, nikech adiera onge e iye. Ka owacho miriambo, to oluwo mana kite owuon, nikech en ja miriambo, kendo en e wuon miriambo duto. Anto awacho adiera, kendo mano emomiyo ok uyie wachna. Ere ng'ato kuomu manyalo ng'enga ni an jaricho? To ka awacho adiera, ang'o momono uyie wachna? Ng'at Nyasaye winjo wach Nyasaye, to un ok uwinj wach Nyasaye nikech ok un jo Nyasaye."
Eka Jo-Yahudi nowacho ni Yesu ni,
"Donge wan kare kowacho ni in ja Samaria kendo ni jachien ni kodi?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Aonge gi jachien, to Wuora ema amiyo duong'. Un to uchaya. Anok adwar mondo omiya duong', to nitie jal madwaro mondo ayud duong', kendo en ema nong'ad bura. Awachonu adier ni, ka ng'ato omako wachna, to ok notho nyaka chieng'."
Eka Jo-Yahudi nowachone ni,
"Koro wang'eyo adier ni jachien ni kodi. Ibrahim ne otho, kendo kata mana jonabi bende notho. To eka pod iwacho ni ng'at mowinjo wachni ok notho nyaka chieng'. Koso iparo ni iduong' moloyo wuonwa Ibrahim, mane otho? Jonabi bende notho. In to iparo ni in ng'a?"
Yesu nodwokogi niya,
"Ka amiyora duong' awuon, to duong'na onge tich. Wuora ma uluongo ni Nyasachuno ema miya duong'. To eka un ok ung'eye, anto ang'eye. Ka anyalo wacho ni ok ang'eye, to dabed ja miriambo mana ka un. To ang'eye adier, kendo pile amako wachni. Kwaru Ibrahim ne mor koneno ndalona. Adier, nonene mobedo mamor."
Jo-Yahudi nokwero Yesu niya,
"In pok hiki oromo kata mana higni 50. Ere kaka inyalo wacho ni iseneno Ibrahim?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Adier, adier, awachonu ni, kane pok onyuol Ibrahim to ne antie."
Kane giwinjo kamano, ne gikwanyo kite mondo gigoyego, to nopondo mi owuok e hekalu. Johana 9. Kane Yesu wuotho, noneno ng'at moro mane onyuol muofu. Jopuonjre ne nopenje ni,
"Japuonj, ng'atni nonyuol muofu nikech richo ne owuon, koso nikech richo mag jonyuolne?"
Yesu nodwokogi ni,
"Jali ne ok onyuol muofu nikech richo ne owuon, kata nikech richo mag jonyuolne, to nonyuole muofu mana ni mondo ji one teko mar Nyasaye kichange. Nyaka wati tije mag jal mane oora kapod piny odichieng', nikech otieno biro chopo ma ng'ato ok nyal tiyoe. Kapod anie piny, to an e ler mar piny."
Kane Yesu osewacho kamano, nong'ulo olaw piny mi oloso go lowo, owiro go wang' ng'atno. Eka nowachone ni,
"Dhi iluok wang'i e yawo mar Siloam."
Tien nying yawo no en Ote. Kuom mano ng'atno nodhi oluoko wang'e, mi oduogo ka oneno. Jodalagi kod joma ne osenene ka okwecho nopenjore niya,
"Donge jali ema yandi bet ka kwecho cha?"
Jomoko kuomgi noyie ni mano en, to moko nokwer ni,
"Oyo, ok en, to chal mana kode."
Ng'atno owuon to nowacho nigi ni,
"En mana an."
Eka ne gipenje ni,
"To ere kaka wang'i oyawre?"
Nodwokogi ni,
"Ng'at moro ma nyinge Yesu noloso lowo mi owiro go wang'a, bang'e onyisa mondo adhi aluok wang'e e yawo mar Siloam. Omiyo ne adhi maluoko wang'a mi wang'a oyawre."
Eka ne gipenje ni,
"Ng'ato onogo ni kanye?"
To nodwoko ni,
"Ok ang'eyo."
Bang'e ne gitero ng'at ma yandi muofuno ir jofarisai. To chieng' mane Yesu oloso e lowo, kendo chango e wang' muofuno ne en chieng' sabato. Kuom mano jofarisai bende nopenjo muofuno kaka ne wang'e ochango. Nodwokogi ni,
"Ng'atno nowiro wang'a gi chuodho, eka ne alwoko, kendo koro aneno."
Jofarisai moko nowacho ni,
"Ng'at mane otimo kamano ok nyal bet ng'at Nyasaye, nikech ok orito chik sabato."
To moko nowacho ni,
"Bende ng'at ma jaricho detim honni makamagi adier?"
Kamano ne gipogore kuom wachno chutho. Omiyo ne gichako gipenjo muofuno niya,
"In to koro, ang'o miwacho kuome? Kaka oseyawo wang'ini?"
Ne odwokogi ni,
"En janabi."
Jodong Joyahudi ne ok nyal yie ni ng'atno ne en muofu to koro oneno. Omiyo ne giluongo jonyuolne, mi gipenjo ni,
"Ma en wuodu koso? Uwacho ni nonyuole ka en muofu adier? Kaka mano, to koro ere kaka oneno?"
Jonyuol ng'atno nodwokogi ni,
"Wang'eyo ni en nyathiwa, kendo nonyuole muofu.
To kata kamano ok wang'eyo kaka koro oneno. To bende ok wang'eyo ng'at moyao wang'e. To en ng'at baduong', omiyo penje uru, nikech onyalo duokou kende owuon."
Jonyuolne nodwoko kamano nikech ne giluoro jodong Joyahudi. Ne oyudo jodong Joyahudi osewinjore kendgi ni ng'ata ng'ata moyie ni Yesu e Mesia, to nyaka tam mondo kik dhi e od lemo. Mano emomiyo jonyuol ng'atno nowacho ni,
"En ng'at maduong', penje uru owuon."
Eka jodongo nochako luongo ng'at mane onyuol muofuno irgi, mi giwachone niya,
"Kuong'ri gi nying Nyasaye ni ibiro wacho adiera. Wan wang'eyo ni jali en jaricho."
To ng'atno nodwokogi ni,
"An ok ang'eyo kata en jaricho. To wach achiel ma ang'eyo en mana ni yande an muofu to koro aneno."
Eka ne gipenje ni,
"Ang'o mane otimoni moyao wang'i?"
Ne odwokogi niya,
"Donge asenyisou, to udagi winjo? Ang'o momiyo udwaro ni mondo achak awachnu kendo? Koso un bende udwaro doko jopuonjrene?"
Bang' mano ne gijare, kagiwachone ni,
"In ema in japuonjrene. Wan to wan jopuonjre Musa. Wang'eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa. Ng'atni to wakiak moaye."
Eka ng'atno nowacho niya,
"Kara ma en wach miwuoro. Unuwacho ni ukia kumoaye, to en emoseyao wang'a. Wang'eyo ni Nyasaye ok winj wach joricho. To ng'at moluore, kendo matimo gik ma odwaro, ema owinjo. Nyaka nene pok owinjie. Ng'at moyao wang', ng'at mane onyuol muofu. Kadebed ni ng'atni ok en ng'at Nyasaye, to da ok obedo gi teko mar timo kama."
To ne giwachone ni,
"In onyuoli e chuny richo. To koro ere kaka dipuonjwa?"
Eka ne giriembe oko e od lemo. Yesu nowinjo ni oseriemb ng'atno e od lemo. Omiyo kane oyude, nopenje ni,
"Bende iyie kuom Wuod Dhano koso?"
To ng'atno nodwoke ni,
"Jaduong', Wuod Dhano en ng'a mondo ayie kuome?"
Yesu nowachone ni,
"Isenene kendo en ema oloso kodini."
Eka ng'atno nogoyo chonge piny e nyim Yesu, kowachone ni,
"Jaduong, ayie."
Bang' mano, Yesu nowacho ni,
"Asebiro e piny mondo akel bura, mondo joma muofni onen, to joma neno odok muofni."
Jofarisai moko mane ni kanyo nowinjo gima owacho, mi openje ni,
"Iparo ni wan bende wan muofni koso?"
Yesu nodwokogi ni,
"Kada bed ni un muofni to da ubedo maonge gi ketho, to kaka koro uwacho ni uneno, omiyo kethou osiko."
Johana 10. Yesu nodhi nyime kawacho niya,
"Adier, adier awachonu ni, ng'at ma ok oluwo dhorangach kadonjo e duond rombe, to donjo mana gi kamoro nono, en jakuo kendo jamecho. Jakwadh rombe to donjo mana gi e dhorangach. En ema jarit rangach yawone. Rombe bende winjo duonde koluongogi achiel achiel gi nyinggi, kogologi oko. Kosegologi duto to otelonegi, kendo giluwe, nikech ging'eyo duonde. Ok ginyal luwo ng'ama gikia nikech ok ging'eyo duonde. Omiyo giringo aringa.
Kata obedo ni Yesu nogoyo nigi ngero no, to ne ok giwinjo tiende. Emomiyo nowacho nigi niya,
"Adier, adier, awachonu ni an e dhoranga duond rombe. Ji duto mane obiro mokwongo na ne jokuo kendo jomecho, kendo rombe ne ok odewogi. Anto an e dhorangach. Ng'at mokadho kuoma ema nokwo. Ng'atno nodonj kendo nowuog oko, mi nonwang' lek maber mokwayoe. Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima, kendo obed gi ngima moromo chuth. An e jakwath maber. To ung'eyo ni jakwath maber chiwo ngimane nikech rombe. Jakwath mondiki, ma ok jakwath ma wuon rombe, to ringo weyo rombe, koneno ka ondiek biro. Kuom mano, ondiek gore kuom rombe, kendo keyogi. Ng'atno ringo nikech ondike andika, omiyo ok odew rombe. Anto, an jakwath maber. Ang'eyo rombena, kendo gin bende ging'eya, mana kaka wuora ong'eya, kendo an bende ang'eyo wuora. Mano emomiyo ayie chiwo ngimana, nikech romba. To bende an gi rombe moko ma ok nie duondni. Gin bende nyaka akelgi, kendo giniwinj duonda. Eka rombe duto nobed kweth achiel man gi jakwath achiel. Wuora ohera nikech ayie chiwo ngimana mondo chieng' moro achak ayude kendo. Onge ng'at manyalo mayago, to an ema ayie chiwe, nikech mano ema ahero timo. An gi teko mar chiwe, bende an gi teko mar kawe kendo. Wuora ema osenyisa mondo atim kamano."
Wechego nomedo kelo pogruok e kind Jo-Yahudi giwegi. Ji mang'eny kuomgi nowacho ni,
"Jachien ni kode kendo janeko. Ang'o momiyo uchiko itu ni wechene?"
Jomoko to nowacho ni,
"Onge ng'at man gi jachien manyalo wacho weche ma kamagi. Bende uparo ni jachien diyaw wang' ng'at ma muofu?"
Noyudo ndalo mar Sap puodho hekalu ochopo. Kendo ne en ndalo chwiri. To Yesu nonwang'o wuotho e hekalu e agola miluongo ni Agoch Solomon. Eka Jo-Yahudi nochokore moluore mi openje ni,
"Ibiro miyo wariwo gi kiwa nyaka karang'o? Ka in e Mesia, to nyiswa ane malong'o."
Yesu nodwokogi ni,
"Asenyisou, to utamoru yie. Gik ma atimo e nying Wuora ema wuoyonu kuoma. To un ok uyie, nikech ok un e kweth romba. Romba ong'eyo duonda, kendo an bende ang'eyogi. Kendo giluwo bang'a. Amiyogi ngima manyaka chieng', kendo ok ginilal ngang'. Bende onge ng'at manyalo gologi e lweta. Wuora mane omiya giduong' moloyo gik moko duto, kendo onge ng'at manyalo gologi e lwete. Wan gi Wuora, wan gimoro achiel."
Kane Jo-Yahudi owinjo wachno, ne gichako kwanyo kite kendo mondo gigogo Yesu. Omiyo Yesu nopenjogi ni,
"Asenyisou gik mabeyo mang'eny ma asetimo gi teko mar Wuora. To kuom tijena go duto, ere ma omiyo udwaro goya gi kite?"
To Jo-Yahudi nodwoke ni,
"Ok wadwar goyi nikech gimoro maber misetimo, to wagoyi mana nikech ipiem gi Nyasaye. Nimar in mana dhano, to eka iwacho ni in Nyasaye."
Yesu nowacho negi ni,
"Donge ondiki e kitap chiku ni Nyasaye owacho ni, 'Une nyiseche?' To wang'eyo malong'o ni wach Nyasaye ok nyal lokore. Kane Nyasaye oluongo joma ne wachne obiro nigi ni, 'Nyiseche kamano.' Koro ere gimomiyo uwacho ni apiem gi Nyasaye, ka awacho ni an wuod Nyasaye? To an ema Nyasaye ne oyiera mi oora e piny ka. Ka uneno ni ok ati tich Wuora, to kik uyie koda. To ka atiyo tichne, to kata ka ok unyal yie koda, to onego uyie gi tich matiyo, mondo ung'e chutho ni an ei Wuora kendo Wuora ni eiya."
Kane giwinjo wachno, ne gitemo make kendo, to nopondo motony. Bang' mano, Yesu nong'ado aora Jordan modhi loka kuma ne Johana obatisoe ji mokwongo, mi nodak kuno. Ji mang'eny nobiro ire mowacho niya,
"Johana ne ok otimo honni,
to gik moko duto mane owacho kuom jalni gin adiera chutho.
Kamano ji mang'eny ne oyie kuom Yesu kuno. Johana 11. Ng'at moro ma nyinge Lazaro mane odak Bethania ne tuo. Bethania e dala mane Maria odakie kod Maritha nyamin mare. Maria ema ne owiro Ruoth Yesu gi mo mang'we ng'ar, kendo oyueyo tiendene gi yie wiye. Ne en nyamin Lazaro mane tuo. Nyimine Lazaro go nooro ni Yesu wach niya,
"Ruoth, osiepni mihero tuo."
To kane Yesu owinjo wachno, nowacho ni,
"Tuono ok en mar tho, to osebiro mana ni mondo Nyasaye oyud duong', kendo mondo Wuod Nyasaye bende oyud duong'."
Yesu nohero Maritha gi nyamin mare kod Lazaro, to kata kamano ne otieko ndalo ariyo kuma ne entie bang' winjo ni Lazaro tuo. Eka nowacho ni jopuonjrene ni,
"Wadoguru Judea."
To jopuonjrene nowacho ne niya,
"Japuonj, donge Jo-Yahudi yane dwaro goyi gi kite? Ang'o momiyo pod idwaro dok kuno?"
Yesu nodwokogi ni,
"Donge odiechieng' achiel nigi seche 12? Ka ng'ato wuotho godiechieng', to ok onyal chwanyore, nikech oneno ler mar pinyni. To ka owuotho gotieno, to ochwanyore, nikech ler ongene."
Bang' mano, Yesu nomedo wacho niya,
"Lazaro osiepwa nindo tero, to adhi mondo achiewe."
Jopuonjrene nowachone ni,
"Ruoth, ka nindo setere, to karo biro kwo."
Negiwacho kamano nikech negigalo ni Yesu loso kuom nindo mar yueyo. To chutho noloso mana kuom tho mar Lazaro. Mano omiyo koro nowacho ni giratiro ni,
"Lazaro osetho, to amor ni yande ok an kuno, nikech mano biro konyou mi uyie. Omiyo wadhiuru ire."
Eka Thoma, mane onyuol Rude, nowacho ni jopuonjre wetene niya,
"Wan bende wadhiuru mondo watho kode."
Kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo 4 e bur. Bethania ne chiegni gi Jerusalem madirom kilomita 3. Omiyo Jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne. To Maria nodong' e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya,
"Ruoth, kadabed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho. To kata mana sani, ang'eyo ni Nyasaye biro timo ni gimoro amora mikwaye."
Yesu nodwoke ni,
"Owadu biro chier."
To Maritha nowachone ni,
"Ang'eyo ni nochier chieng' giko piny."
Yesu nowachone niya,
"An e chier, kendo an e ngima. Ng'ato ang'ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho, kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Bende iyie wach ni koso?"
Maritha nodwoke ni,
"Ee, Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye, mane onego bi e piny."
Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria nyamin mare ling'ling', mowachone niya,
"Japuonj nika, kendo oluongi."
Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo, mi odhi ir Yesu. Noyudo ka Yesu pok odonjo e dala, to ne pod ochung' mana kama ne Maritha oromone. Jo-Yahudi mane ni kod Maria e ot kaduogo chunye, nonene kochung' piyo piyo mowuok oko. Omiyo ne giluwe ka giparo ni odhi ywak e liel. Kane Maria ochopo kama Yesu nitie, monene, nogoyo chonge piny e nyime, mowachone niya,
"Ruoth, kadabed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho."
Yesu noneno Maria gi Jo-Yahudi mane ni kode kaywak. Mirima nomake, kendo noneno malit. Eka nopenjo ni,
"Uike kanye?"
Ne gidwoke ni,
"Jaduong, bi ine."
To pi wang' Yesu nochwer. Omiyo Jo-Yahudi go nowacho ni,
"Neuru kaka yande ohero Lazaro."
To moko kuomgi nowacho niya,
"Jali noyawo wang' muofu. Donge ne onyalo geng'o tho monego Lazaro ni?"
Mirima nochako mako Yesu kendo, mi odhi but liel, mane en bur mokuny ariwa e lak got, moket kidi e dhoge. Yesu nowacho nigi niya,
"Goluru kidi oko e dho liel."
To Maritha
ma nyamin jal motho nowachone ni,
"Ruoth, koro osetieko ndalo ang'wen e bur. Omiyo nyaka bed ni koro dum."
To Yesu nodwoke ni,
"Donge nende awachoni ni ka in gi yie, to ibiro neno duong' mar Nyasaye."
Kuom mano ne ging'ielo kidi oko. Yesu nong'iyo malo mowacho niya,
"Wuora, agoyo ni erokamano nikech isewinja. An ang'eyo ni iwinja ndalo duto, to asewacho wechegi mondo oganda mochung' ka ong'e ni in ema niora."
Kane osewacho kamano, nokok matek niya,
"Lazaro, wuog oko."
Eka jal mothono nowuok, ka tiendene gi lwetene obogi nanga mar yik, kendo ka wang'e bende obogi kitamba. Yesu nowacho nigi niya,
"Gonyeuru mondo odhi."
Jo-Yahudi mang'eny mane obiro duogo chuny Maria noneno gima Yesu otimo, mi giyie kuome. To moko kuomgi nodok ir jo-Farisai, mohulo nigi gima Yesu osetimo. Omiyo jo-Farisai kod jodolo madongo noluongo buchgi maduong', mi openjore ni,
"Ng'atni timo timbe madongo mang'eny. Wan to watimo ang'o? Ka waweye odhi nyime kamano, to ji duto biro yie kuome, kendo jo-Rumi dibi mi keth hekaluwa kendo tiek jowa duto."
To ng'at achiel kuomgi ma nyinge Kayafa, mane jadolo maduong' e higano, nowachonegi ni,
"Un ok ung'eyo gima onego utim. Donge ber ka ng'at achiel otho moloyo ka oganda wa duto orumo?"
Ne ok owacho kamano gi rieko ne owuon. To kaka ne en jadolo maduong' e higano, ne okoro wach ni Yesu biro tho ni oganda jo-Yahudi. To ne ok okoro ni Yesu biro tho mana ni jo-Yahudi kende, to ni obiro tho mondo ochok nyithind Nyasaye obede kanyakla achiel. Chakre chieng'no ne gichako chano kaka digineg Yesu. Kuom mano, Yesu koro ne ok wuoth ratiro kama jo-Yahudi nitie, to noa kuno modhi e dala moro miluongo ni Efraim, mane nie gweng' moro momanyore gi thim, mi obet kuno gi jopuonjrene. Sap jo-Yahudi mar Pasaka koro ne chiegni. Omiyo ji mang'eny moa e gwenge mopogore opogore ne dhi Jerusalem mondo opuodhore, obed moikore ni sauno. Ne gimanyo Yesu, kendo kane ginie hekalu ne gipenjore ni,
"Uparo nadi? Bende dobi e sauni adier?"
Ne giwacho kamano nikech noyudo jodolo madongo gi jo-Farisai osegolo chik ni ka ng'ato ong'eyo kama Yesu nitie, to nyaka hul mondo gimake. Johana 12. Kane pod ndalo auchiel to chop sa Pasaka, Yesu nodhi Bethania, dala gi Lazaro mane osechiero. Ne giloso ne chiemo kuno, kendo Maritha ema notiyo negi. To Lazaro ne achiel kuom joma ne chiemo gi Yesu. Eka Maria nokawo mo mang'we ng'ar ma nengone tek ahinya, madirom nus kilo. Nowiro tiend Yesu gi morno, mi oyweyo gi yie wiye, mi tik mo mang'we ng'arno opong'o ot. Achiel kuom jopuonjre Yesu ma nyinge Judas Iscariot, jal mane biro ndhoge, nopenjo ni,
"Ere gimomiyo morni ok olok siling 300 mondo opog jomodhier?"
To ne ok owach kamano nikech ne oparo joma odhier adier. To nowacho kamano mana nikech ne en jakuo. Kendo kaka ne en jakeno mar jopuonjre, nothoro kawo pesa morito. To Yesu nowacho ni,
"Weyeuru okane nyaka chieng' ikna. Ni mar joma odhier un go ndalo duto. Anto ok un koda ndalo duto."
Jo-Yahudi mathoth nowinjo ni Yesu ni kuno, omiyo ne gibiro mondo ginene. To ok Yesu kende ema nokelo gineno, to bende ne gibiro mondo gine Lazaro, mane Yesu osechiero oa kuom joma otho. Mano omiyo jodolo madongo nochano mondo oneg Lazaro bende, nikech en ema ne omiyo jo-Yahudi mang'eny weyogi kendo yie kuom Yesu. Kinyne, oganda maduong' mane osebiro e sawo nowinjo ni Yesu biro Jerusalem. Ne gijako bede othidhe, mi gidhi romone, ka gikok niya,
"Opak Nyasaye, ogwedh ng'ama biro e nying Ruoth. Adier, Nyasaye mondo ogwedh Ruoth Israel."
Yesu noyudo kanyna, mi oidho, mana kaka muma wacho ni,
un jo Sayu, kik ubed maluor. Euru, godo biro iru, hoidho nyathi kanyo.
E kinde no jopuonjre ne ok ong'eyo tiend wachno. To achien, kane Yesu oseyudo duongne maler, eka ne giparo ni ji osetimone kamano, mana kaka ondik kuome e muma. Oganda mane ni kod Yesu kane oluongo Lazaro wuok e liel, mi ochiero oa kuom joma otho, nonyiso ji gima ne giseneno no. Mano emomiyo ji nodhi romone, nikech ne gisewinjo ni otimo hono maduong' no. Kuom mano, jofarisai nowacho kendgi niya,
"Uneno kaka ok unyal gimoro. Neeuru, piny duto luo bang'e."
Ne nitie jo Greek moko kuom joma ne odhi lemo e sawo no. Ne gidhi ir Filipo, mane odak Bethsaida e piny Galili, mi gikwaye ni,
"Jaduong, wadwaro neno Yesu."
Omiyo Filipo nodhi mowacho ni Andrea. Eka ne gidhi giduto ji ariyo, mi ginyiso Yesu wachno. To Yesu nodwokogi niya,
"Sa koro osechopo ma Wuod Dhano yudo e duongne maler. Adier adier awacho ni ka koth cham ok olwar e lowo mi otho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onyago kodhi mang'eny. Ng'ama ohero ngimane nolalne. To ng'ama ochayo ngimane e pinyni, norit ngimane, kendo nobed ngima manyaka chieng'. Ka ng'ato tiyona, to nyaka oluwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie. Ka ng'ato tiyona, to Wuora nomiye duong'. Koro chunya parore, to dawach ang'o? Dakwa Wuora mondo oresa kuom gima dwaro tima sani ni? Ooyo, ok kamano, nikech mano e gimomiyo abiro e sani. Wuora, mi nyingi duong'."
Eka duol noa e polo mawacho niya,
"Asemiye duong', kendo abiro chako amiye duong'."
Ji mane ochung' kanyo nowinjo duolno, mi owacho ni polo ema omor. Moko to nowacho ni malaika ema owuoyo kode. To Yesu nowacho nigi ni,
"Duolno ok obiro nikech an, to obiro mana nikech un. Koro ing'ado bura ne pinyni, kendo jatende ibiro riembo oko. Anto, ka oting'a malo, to anaywa ji duto ira."
Nowuoyo kamano konyisogo kit tho mane obiro thogo. To ji nodwoke niya,
"Chikwa osepuonjwa ni Mesia nobedie nyaka chieng'. Koro ere kaka inyalo wacho ni nyaka ting' Wuod Dhano malo? Wuod Dhano no to en ng'a?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Pod odong' kinde matin ma abiro betgo e kindu ka amiyou ler. Wuothuru ka pod un gi ler mondo mudho kik juku. Ng'at ma wuotho e mudho kia kuma odhiye. Ka pod un gi ler, to yeuru kuom ler mondo ubed nyithind ler."
Kane Yesu osewacho wechego, nodhi mi opondo negi kar kende. To kata obedo ni nosetimo negi honni mang'eny kamano, to ne ok giyie kuome. Mano nobet kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Isaya nosewacho niya,
"Ruoth, ere ng'ama oseyie wach mwalando? Koso ere ng'ama Ruoth Nyasaye osenyiso tekone?"
Ok ne ginyal yie, nikech Isaya nowacho bende ni,
"Nyasaye oseimo wangi, kendo osemiyo wigi odoko mapek. Kadine ok otimo kamano, to dikoro gineno gi wengegi, kendo dikoro giparo gi wigi, mi gilokre mondo ochanggi."
Isaya nowuoyo kamano nikech noneno duong' maler mar Yesu, kendo noloso kuom Yesu. To kata kamano, ji mang'eny koda ka jodongo noyie kuome, to ne giluoro jofarisai, omiyo ne ok gidwar hulo wachno, nikech ne dipo ka oriembgi e ut lemo, nimar ne gihero pak mar dhano moloyo pak mar Nyasaye. Yesu nowuoyo gi duol maduong' kawacho niya,
"Ng'ama oyie kuoma ok oyie mana kuoma kende, to oyie kuom jal mane oora bende. Kendo ng'ama nena, neno jal mane oora. An e ler, kendo asebiro e piny mondo ng'at moyie kuoma kik sik e mudho. Ka ng'ato owinjo wechena, to ok oritogi, to ok ane mana ng'adne bura, nimar ne ok abiro mondo ang'adne piny bura, to nabiro mana ni mondo ares piny. To ng'at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang'adne bura. Wach ma asewacho ema nong'adne bura chieng' giko piny, nimar ok asewache gi tekona awuon, to wuora mane oora ema osenyisa gima onego ahul kendo awachi. Ang'eyo ni chikne ema kelo ngima manyaka chieng'. Awacho mana gik ma wuora onyiso mondo awachi.
Johana 13. Koro sap Pasaka ne chiegni ahinya. Kendo Yesu nong'eyo ni kinde ne osechopo moago e pinyni. Odok ir wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka oherogi chuth nyaka giko. Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo, to noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iscariot ni mondo ondhoge. Kata obedo ni Yesu nong'eyo ni wuoro oseketo gik moko duto e lwete, kendo ni ne osea ir Nyasaye, kendo koro odok ire, nochung' oweyo chiemo. Nolonyo lepe, moketo tenge, eka nokao taulo, otweyo e nungone. Noolo pi e karaya, mi ochako luoko go tiend jopuonjrene, kendo oyweyo gi taulo mane osetweyo e nungone. Kane ochopo ir Simon Petro, Petro nopenje ni,
"Ruoth, ine midwaro luoko tienda adier?"
To Yesu nodwoke ni,
"Sani ok inyal ng'eyo tiend gima atimo, to ibiro ng'eyo bang'e."
Petro nokwere ni,
"Ok niluok tienda ngang'."
To Yesu nodwoke ni,
"Ka ok aluoko tiendi, to ok ine kanyakla achiel koda."
Eka Petro nowachone ni,
"Ruoth, kara kik iluok mana tienda kende, to luok koda ka lweta gi wiya bende."
To Yesu nokone niya,
"Ng'at moseluokore ok dwar luokruok kendo, mak mana tiende kende ema oluoko, nimar dende duto ler. Omiyo unu ler, to ok unu duto."
Nong'eyo ng'at mane biro ndhoge, kendo mano emomiyo nowacho ni,
"Ok uleru duto."
Kane oseluoko nigi tiendegi kamano, norwako lepe mi ochako obet piny. Eka nopenjogi ni,
"Bende ung'eyo tiend gima asetimonuno? Unu luonga ni japuonj, kendo ni ruoth. To mano uluonga kare, nikech mano e an. To ka an, ma an ruodhu kendo japuonju ema aseluoko tiendeu, koro un bende onego uluok tiende oweteu. Gima asetimonu en ranyisi, omiyo un bende timuru mana kaka asetimonuno. Adier, adier, awachonu ni misumba ok duong' moloyo ruodhe, kendo ng'at moor ok duong' moloyo jal moore. Ka ung'eyo wachno, to un johawi kutiyo kode. To ok awuo kuomu uduto, nimar ang'eyo joma aseyiero. To muma wacho niya, ng'at machiemo koda oselokore jasika, kendo wachno nyaka timre. Koro anyiso wachno kapok otimore, mondo ka otimore to uyie ni an en. Adier, awachonu ni ng'at morwako ng'at ma aoro, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, to orwako mana jal mane oora."
Kane Yesu osewacho kamano, chunye nochandore malit mi ohulo ratiro niya,
"Adier, adier, awachonu ni achiel kuomu biro ndhoga."
Jopuonjrene nong'iyore kendgi ka gidhier nono ni oloso kuom ng'a. To noyudo ka japuonjre Yesu moro mohero obet bute. Simon Petro nogwelo japuonjreno, monyise mondo openj Yesu ng'at ma owuoyo kuome. Omiyo japuonjreno nomedo sudo machiegni gi Yesu, mopenje ni,
"Ruoth, en ng'a miwuoyo kuome?"
Yesu to nodwoke ni,
"Abiro luto kuon e tao, to jal ma amiyo en."
Eka noluto kuon e tao, momiyo Judas wuod Simon Iscariot. To kane Judas ochamo kuonno, Satan nodonjo kuome. Eka Yesu nowachone ni,
"Gima ibiro timo, tim piyo."
To kuom joma nobet kanyo, onge ng'at mane ong'eyo gimomiyo Yesu wuoyone kamano. To kaka Judas ema ne jakeno,
Jopuonjre moko ne paro ni Yesu onyise mondo odhi ong'iew gik mane gidwaro konyorego e sawo, kata ni mondo opog pesa ni joma odhier. To kane Judas osekao kuon no, nowuok oko mana gi kanyo no. Koro ne en otieno. Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya,
"Wuod dhano koro yudo duong'. Nyasaye bende yudo duong' nikech en. Ka Nyasaye oyudo duong' kuome kamano, to Nyasaye bende nomiye duong' kama entie, kendo enotim kamano piyo piyo. Nyithinda, pod an kodu kuom kinde matin kende. Bang'e unudwara, to anyisou, mana kaka ne anyiso Joyaudi, ni kuma adhiye ok unyal biroe. Amiyou chik manyien ni mondo uherru. Kaka aseherou e kaka ng'ato ka ng'ato mondo oher wadgi. Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng'eyo ni un jopuonjre na adier."
Simon Petro nopenjo Yesu ni,
"Ruoth, idhi kanye?"
Yesu to nodwoke ni,
"Kuma adhiye ok inyal luwa e sani, to ibiro luwa bang'e."
Petro nochako penje ni,
"Ruoth, ere gimomiyo ok anyal luwi sani? Ayie tho nikech in."
To Yesu nodwoke kapenje ni,
"Bende diyie tho nikech an adier? Adier, adier, awacho ni, ibiro kwede nyadidek kapok thon gweno okok."
Johana 14. Bang' mano Yesu nowacho nigi niya,
"Kik chunyu parre, yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru. E dala wuora nitie udi mang'eny, to kada ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak. Ka asedhi, mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udak koda kama antie. To adier ung'eyo yo madhi kuma adhiye."
Thoma nopenje ni,
"Ruoth, wakia kuma idhiye, omiyo ere kaka dwang'e yo materwa kuno?"
Yesu nodwoke niya,
"Ane yo, kendo ane adiera, bende ane ngima. Onge ng'ama dhi ka wuora mako kadho kuoma. Ka ung'eya, to wuora bende ubiro ng'eyo. Chakre kawuono ung'eye, kendo usenene."
Eka Filipo nowachone ni,
"Ruoth, nyiswa wuoro, to mano biro romowa."
To Yesu nodwoke niya,
"Filipo, asebedo kodu ndalo mang'eny, to kara in pok ing'eya? Ng'at ma osenena, to oseneno wuoro. Kuom mano, ere kaka iwacho ni mondo anyisu wuoro? Donge uyie ni an ei wuora, kendo wuora ni eiya? Gik ma awachonu ok awach mana gi tekona awuon, to wuora modak eiya ema tiyo tijene. Yieuru koda ni an ei wuora, kendo wuora ni eiya. To ka ok unyal yie wechena, to yieuru nikech tijenego. Awachonu adier ni ng'at moyie kuoma notim tije ma atimo, bende enotim koda ka timbe madongo moloyo mago, nikech adhi ka wuora. Kendo gimoro amora mukwayo e nyinga natim, mondo wuoro oyud duong' kuom wuowi. Adier, gimoro amora mukwayo e nyinga natim. Ka uhera, to unumak chikena. Anakwa wuoro, mi enumiu jakony machielo mondo osik kodu nyaka chieng'. Jakonyno en roho mar adiera, ma piny ni ok nyal rwako, ni mar piny ok nene, kendo ok ong'eye. Un to ung'eye, ni mar osiko kodu, kendo odak eiu. Ok anaweu ka nyithi kiye, to anaduog iru. Bang' kinde matin, piny ok nochak onena kendo. Un to ununena. Anabed mangima, omiyo un bende unubed mangima. Chieng'no unung'e ni an ei wuoro, kendo ni un eiya, bende ni an eiu. Ng'at mong'eyo chikena, kendo rito, ema ohera. Ng'at mohera, ema wuora bende noher. An bende anahere, mi afwenyrane."
Juda, ma ok Iskariot, nopenjo Yesu niya,
"Ruoth, ere kaka wan ema ibiro fwenyrinwa, to ok ifwenyri ni piny?"
Yesu to nodwoke niya,
"Ng'at mohera norit wachna, Wuora bende nohere, mi wanabi ire, kendo wanadak kode. Ng'at ma ok ohera, to ok rit wachna. To wach ma uwinjo ok mara, to en mana mar wuora mane oora. Asewachonu wechegi kapod an kodu, to jakony, ma en Roho Maler ma wuoro biro oro e nyinga, nopuonju gik moko duto, kendo nomi upar weche duto ma asewachonu. Kwe ema koro aweyonu. Adier, kwe mara awuon ema amiyou. En kwe ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor. Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Kada bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir wuoro, nikech wuoro nigi duong' moloya. To bende asenyisou kapok gigi otimore, ni mondo ka gitimore, to uyie. Koro ok abi wuoyo kodu mathoth, nikech jatend piny ni okayo machiegni, to oonge gi teko kuoma. Gigo duto nyaka timre kamano mondo piny ong'e ni ahero wuora, kendo ni atimo mana gik ma wuora nyisa mondo atim. Koro chunguru mondo wawuog wadhi.
Johana 15.
An mzabibu mar adier, kendo wuora e japur mzabibu no. Bede na duto ma ok nyago olemo, ong'ado oko, to bede duto ma nyago olemo olwero maler mondo omed nyak. Un koro usedoko maler nikech wach ma asewachonu. Beduru eiya kaka an bende abet eiu. Kaka bad mzabibu ok nyal nyago olemo kende, ka ok en kuom yadh mzabibu, e kaka un bende ok unyal nyago gimoro, ka ok ubet eiya. An e mzabibu, to un e bedene. Ng'at mobet kuoma, kaka abet kuomu, nyago olemo mang'eny, nikech ka upogoru koda, to ok unyal gimoro. Ka ng'ato ok obet kuoma, to iwite oko, mana kaka iwito bad yath mitwo. Bede ma kamago ichoko, kendo iwito e mach miwang'. Ka ubet kuoma, kendo wachna obet kuomu, to gimoro amora mukwayo notimnu. Ka unyago olemo mang'eny, to umiyo wuora duong'. Kamano unyiso ni un jopuonjrena. Kaka wuora osehera, e kaka an bende aseherou. Sikuru e herana. Ka urito chikna, to eka usiko e herana. Mana kaka an bende aserito chik wuora, kendo asiko e herane. Awachonu wechegi mondo un bende ubed gi mor ma an go, kendo mondo mor ma un go no obed moromo chuth. Chik ma amiyou ema, herreuru mana kaka aherou. Onge hera maduong' ma ng'ato nyalo herogo osiepene, moloyo chiwo ne gi ngimane. Ka utimo gik ma achikou, to eka un osiepena. Chakre kawuono ok nachak aluongu kendo ni wasumbini, nikech misumba ok ong'eyo gima ruodhe timo. To aluongou ni osiepena, nikech asenyisou gik moko duto ma wuora osenyisa. Un ne ok uyiera, to an ema ne ayierou. Mi awalou mondo udhi unyago olemo, kendo mondo olemo munyagono osiki. Mondo wuora omiu gimoro amora mukwaye e nyinga. To chik ma amiyou en ni, herreuru e kindu uwegi. Ka piny mon kodu, to nyaka ung'e ni nomon koda chon, kane pok omon kodu. Ka dabed ni un mag pinyni, to da piny ohero gire owuon. To piny mon kodu nikech aseyierou kuom piny, omiyo koro ok un mag piny. Paruru gima nawachonu ni, misumba ok duong' moloyo ruodhe. Ka an ema gisanda, to un bende nyaka gisandu. To ka girito wachna, to wachu bende giniriti. To ginitimnu kamano mana nikech an, nimar gikia jal mane oora. Ka dine ok abiro mi awuoyo kodgi, to da ok gibedo joketho. Koro to onge kaka digiriasre. Ng'at mamon koda, to mon gi wuora bende. Ka dine ok atimo negi honni ma ng'ato pok otimo, to da ok gibedo joketho. To giseneno gik matimo, to pod gimona mona koda kaachiel gi wuora bende. Mago duto nyaka timre mondo ochop weche mondiki e chikgi ni, ne gimon koda kayiem nono. abiro oronu jakony koa kuom Wuoro, en Roho mar adier moa kuom Wuoro. Ka osebiro to en onyisu wach kuoma. Unu bende ununyis ji wach kuoma, nikech usebet koda nyaka ne achak tija.
Johana 16.
Asewachonu wechego mondo kik uchwanyru uweye kuom Nyasaye. Ji biro riembou e ut lemo. Adier, ndalo biro ma ka ng'ato onegou, to nopar mana ni otimo gima Nyasaye morgo. Ginitim kamano nikech ok ging'eyo Wuoro kata an. To asenyisou gigi chon, mondo ka kinde ochopo ma gitimore, to upar ni ne asiemou ni gibiro timore mondo utang'. Ne ok anyisou mokwongo nikech ne pod an kodu. Koro to adhi ir jal mane oora, to onge ng'ato kuomu mapenja kuma adhiye. To chunyu opong' gi kuyo nikech asewachonu wechego. To kata kamano awachonu adier ni ber ka adhi, nikech ka ok adhi, to jakony ok nobinu. To ka adhi to anaore iru, kendo ka osebiro, to en onyis piny tiend richo, gi tiend tim makare, kod tiend ng'ado bura, mondo ji ong'e kaka gin joricho. To en onyisgi ni tamruok yie kuoma en richo. Bende ka adok ir Wuora mi ok uchak unena, to mano nonyisgi ni an ng'at makare. To bende abiro nyisogi ni bura osechakore, ka gineno ni oseng'ad bura ne jatend pinyni. Pod an gi weche mathoth mowinjore awachnu, to pod ok unyal winjogi. To ka Roho mar adiera osebiro, to en opuonju adiera duto. Ok en owach mana wachne owuon, to en owach mana gima owinjo, kendo en onyisu tiend gik mabiro timore. En omiya duong', nikech gik ma en owachnu nogol mana kuoma. Gik moko duto ma Wuora nigo gin maga. Mano emomiyo asewachonu ni gik moko duto ma Roho nonyisu nogol kuoma. Bang' kinde matin, ok ubi nena. Eka achien bang' kinde matin unuchak unena.
Jopuonjrene moko nopenjore kendgi ni,
ere tiend gima wachonwa ni, bang' kinde matin ok wabi nene? Eka chien bang' kinde matin wanachak wanene. Kowacho ni mano biro timore nikech odhi kawuono, ere gima oparo kowacho ni kinde matin? Ok wang'eyo gima owacho.
To Yesu nong'eyo ni gidwaro penje wachno. Omiyo nowacho nigi niya,
ang'o ma upenjoru? Koso en gima awachonu ni, bang' kinde matin ok ubi nena, eka achien bang' kinde matin unuchak unena kendo? Adier, adier, awachonu ni, unuywag kendo unuku, to piny nobed abeda mamor. Unuku, to kuyo unolokre mor. Ka dhako muoch kayo to en gi rem malit kod kuyo, nikech kinde mar nyuol osechopo. To ka osenyuolo nyathi, to koro ok opar rem gi kuyo mane en go, nikech koro omor ni osenyuolo dhano e piny. Kamano e kaka un bende koro un gi kuyo, to anachak aneu kendo, mi unodok mamor, kendo onge ng'ama nomau mor ma un go no. Chieng'no ok unupenja wach moro, nimar awachonu adier ni gimoro amora mukwayo e nyinga, to Wuora nomiu. Nyaka chop koro ni, pok ukwayo gimoro e nyinga, to koro kwauru, to unoyudi, mondo mor ma un go obed moromo chuth. Asenyiso weche gi gingeche, to kinde biro ma ok nachak awuoye kodu gingeche kamano, to ananyisu wach Wuora mana malong'o ratiro. E ndalogo unukwa Wuoro gima udwaro e nyinga, to ok awach ni anakwanu Wuoro, nimar Wuoro owuon oherou nikech uhera, kendo uyie ni ne aa ire. Adier ne aa ir Wuoro, mi abiro e piny, to koro aa e piny, adok ir Wuoro.
Eka jopuonjrene nowachone ni,
koro iwuoyo malong'o, nikech ok iwuo gi ngech. Koro wasefwenyo ni ng'eyo gik moko duto, kendo onge tiende mondo ng'ato penji gimoro. Mano miyo wayie ni aa ir Nyasaye.
Yesu nodwokogi niya,
kara koro uyie, to winjuru, ndalo biro, kendo osemana chopo, mano keuwe, mi ng'ato ka ng'ato dhi e dalane owuon, mi uweya kenda. To chutho ok an kenda, nikech wuora ni koda. Asenyiso weche gi duto mondo kubedo kuoma to uyud kwe. Unune malit e piny to beduru modhil, nimar an aseloyo piny.
Johana 17. Kane Yesu osetieko wacho wechego, nong'iyo polo mowacho niya,
"Wuora, sana koro osechopo. Mi wuodi duong' mondo wuowi bende omiyi duong'. Isemiye teko kuom ji duto mondo en bende ochiw ngima manyaka chieng' ne ji duto misemiye. Ka ng'ato ong'eyi, in Nyasaye ma achiel kende, kendo ong'eyo jal mane ioro, ma en Yesu Kristo, to en gi ngima manyaka chieng'. Asemiyi duong' e piny ka kuom tieko tich mane imiya mondo ati. Aa wuora, koro miya duong' kabedo kama intie. Miya duong' mane an go kodi kane piny pok obetie. Asemiyo joma ne igolo e piny ong'eyo kaka ichal. Ne gin jogi, kendo in ema ne imiyagi. Giserito wachni, kendo koro ging'eyo ni gik moko duto misemiya wuok mana kuomi. Aseulo negi wach mane imiya, mi girwako, kendo giseng'eyo maonge kiawa ni ne aa iri adier. Bende giseyie ni in ema ne iora. Koro gin ema akwayo negi. Ok akwa ne piny, to akwayo mana ne joma ne imiya, nikech gin jogi. Giga duto gin magi, gigi bende gin maga, kendo kuomgi ema aseyudo e duong' maler. An koro ok anie piny, nimar abiro iri, to gin pod ginie piny. Aa wuoro maler, ritgi gi teko mar nyingi ma isemiya, mondo gibed achiel mana kaka wan kodi wan achiel. Kane an kodgi, to ne aritogi gi teko mar nyingi mane imiya. Naritogi maber, mi kata achiel kuomgi ne ok olal, mak mana jal mane ochunore ni nyaka lal mondo gima ondikie muma otimre. An koro abiro iri, omiyo awacho gigi e piny mondo jopuonjre nagi obed gi mor ma an go, kendo morno mondo obed moromo chuth. Asenyisogi wachni, mi piny odoko mamon kodgi, nikech ok gin mag pinyni, mana kaka an bende ok an mar pinyni. Ok akwa ni mondo igolgi e piny, to akwayo mana ni mondo iritgi kuom ng'ama rach. Gin ok gin mag piny, mana kaka an bende ok an mar piny. Walgi gichiwre ni kuom adiera. Wachni en adiera. Aseorogi e piny mana kaka in bende ne iora e piny. Achiwora ni nikech gin, mondo gin bende gibed joma owalni kuom adiera. Ok gin kende ema akwayo negi, to akwayo bende ne jogo moyie kuoma nikech wach ma gilando. Wuora, mi gibed achiel. Kaka in kuoma, kendo kaka an kuomi, e kaka bende gibed kuomwa, mondo piny oyie ni in ema niora. Asemiyogi duong' mane imiya, mondo gibed achiel kaka wan bende wan achiel, ka an kuomgi, kendo in kuoma. Kamano gibed malong'o nyaka chop gibed achiel chutho, mondo piny ong'e ni niora, kendo iherogi kaka ihera. Wuora, adwaro mondo joma isemiyagi obed koda kama antie, mondo gine duong' ma isemiya, nikech nihera kapok ochwe piny. Aa wuora makare, kata obedo ni piny ok ong'eyi, anto ang'eyi, kendo jogi bende ong'eyo ni ne iora. Asemiyo ging'eyi, kendo abiro medo miyo ging'eyi, mondo hera miherago obed kuomgi, kendo an bende abed kuomgi.
Johana 18. Kane Yesu osewacho wechego, nowuok modhi gi jopuonjrene e puodho moro, loka aora Kidron. To Judas mane oyudo ndhoge bende nong'eyo puodhono, nikech Yesu ne thoro chokore kuno gi jopuonjrene. Kuom mano, Judas nokawo askeche moko kod jorit hekalu kuom jodolo madongo gi jofarisai, mi odhigo e puodhono. Ne gimanore gi gilweny, kendo ne giting'o teyni gi meny. Yesu to nong'eyo gik moko duto mane biro timorene. Omiyo nowuok irgi oko, mopenjogi ni,
"En ng'a mudwaro?"
Ne gidwoke ni,
"Wadwaro Yesu ja Nazareth."
Eka nodwokogi ni,
"Amen."
To Judas mane ndhoge bende nochung' kodgi kanyo. Kane Yesu owacho nigi ni,
"Amen."
Ne gidok chien mi gipodho piny. Eka Yesu nochako penjogi kendo ni,
"En ng'a mudwaro?"
To ne gidwoke ni,
"Wadwaro Yesu ja Nazareth."
Yesu nowacho nigi ni,
"Asenyisou ni an en. Ka an ema udwara, to kare weuru jogi odhi."
Nowacho kamano mondo gima ne oyudo sehulo koro timre. Nosehulo niya,
"Onge kata ng'at achiel moselalna kuom joma ne imiya."
To Simon Petro nowuodho ligangla mane en go, mong'ado go it jatich jadolo maduong' makora chwich oko. Nying ng'atno ne Malko. Yesu nokwero Petro niya,
"Duok ligangla ni e olalo. Iparo ni ok onego amadh kikombe mar masira ma wuora osemiya koso?"
Askeche gi jatendgi kod Joyahudi ma jorit nomako Yesu mi otweyo. Eka ne gikwongo gitere ir Anas. Anas ne en jaduong' Kayafa, mane jadolo maduong' e higano. Kayafa no ema nong'ado ni Joyahudi rieko ni owinjore ng'at achiel otho ni oganda mangima. Simon Petro gi japuonjre machielo noluwo Yesu. Japuonjre no ne jadolo maduong' ong'eyo. Omiyo nodonjo kaachiel gi Yesu e laro mar jadolo maduong'. Petro to ne ochung' e dhorangach oko. Eka japuonjre mane jadolo maduong' ong'eyo no nowuok oko mi owuoyo gi nyako mane rito dhorangach mi oyie Petro odonjo. To nyako mane nie dhorangach no nopenjo Petro niya,
"Donge in bende in achiel kuom jopuonjre ng'atno?"
To Petro nodwoke ni,
"Oyo, ok an."
Piny ne ng'ich, omiyo jotich kod jorit nokao mirni momoko go mach. Eka ne gichung' kanyo ka giyoyo majno. Petro bende nochung' kodgi ka ocho. Jadolo maduong' nopenjo Yesu wach kuom jopuonjrene, kendo kuom puonjne. To Yesu nodwoke niya,
"Pile asewuoyo ratiro e nyim piny duto. Asebedo ka apuonjo kuonde lemo, kendo e hekalu ma Joyahudi duto chokore. Bende pok awacho gimoro ling'ling'. Ere gimomiyo an ema ipenja? Penj joma nowinjo wechena gima ne apuonjogi, nikech ging'eyo gima ne awacho."
Kane Yesu osewacho wechego to askari moro mane ochung' bute nothalo lembe kawacho niya,
"Mano e kaka inyalo duoko jadolo maduong' adier?"
Yesu to nodwoke niya,
"Ka asewacho gimoro marach, to hula ne kethona. To ka awacho gima kare, to igoya nang'o?"
Bang' mano, Anas notero Yesu kapod otwe ir Kayafa, jadolo maduong'. To Simon Petro ne pod ochung' e laru kanyo, ka oyo mach. Omiyo jomoko mane ni kanyo nopenje niya,
"Donge in achiel kuom jopuonjre ng'atni?"
To Petro nokwer ni,
"Oyo, ok an."
Ng'at achiel kuom jotich jadolo maduong', ma wat ng'at mane Petro ochadho ite cha nopenjo Petro niya,
"Donge nenda ne ni kode puodho kucha?"
To Petro nochako kwer ni,
"Oyo."
Eka gikanyo nothuon gweno nokok. Ne gigolo Yesu e dala Kayafa, mi gitero e od bura mar ruoth. Ne en okinyi mang'ich, to Joyahudi ne ok odonjo e odno, nikech ne ok gidwar bedo mogak, madimon gi chamo Pasaka. Kuom mano, Pilato nowuok irgi oko, mopenjogi niya,
"Wach ang'o ma udonjonigo ng'atni?"
To ne gidwoke ni,
"Ka dabed ni ng'atni ok jaketho, to da ok wakele e nyimi."
Pilato nowacho nigi niya,
"Ara, kaweuru mondo udhi ng'adne bura un uwegi kaka chiku dwaro."
To Joyahudi nowachone niya,
"Wan ok oyienwa ng'ado ni ng'ato buch tho."
Mano notimore mondo weche mane Yesu osewacho kokoro kit thone ochopi. Pilato nodok e od bura mi oluongo Yesu kendo openje niya,
"In e ruodh Joyahudi koso?"
To Yesu nodwoke kapenje ni,
"In iwuon ema ipenja kamano? Koso jomoko ema oseloso ni kuoma?"
Pilato to nodwoke niya,
"Iparo ni an Jayahudi koso?"
Donge jou gi jodolo madongo ema osekilie nyima. Nyisa ane gima isetimo.
Yesu nodwoke ni,
lochna ok en mar pinyni. Kada ni en mar pinyni, to joga do kedo mondo kiketa e lwet Joyaudi. Ooyo, lochna ok mar pinyni.
Eka Pilato nowachone ni,
kara in ruoth.
To Yesu nodwoke ni,
in ema iwacho ni an ruoth. Anto ne onyuola mi abiro e piny mana ni mondo awuo gi ji kuom adiera. Ng'ato ka ng'ato man gi adiera kuome to winjo duonda.
To Pilato nopenje ni,
adiera to ang'o?
Kane Pilato osepenjo Yesu kamano, nochako wuok oko ir Joyahudi mowacho nigi niya,
an ok aneno ketho kuome. To nitie timo moro mawacho ni onego agonynu ng'ato achiel chieng' Pasaka ka chieng' Pasaka. Donge udwaro ni mondo agonynu ruodh Joyahudi?
To ne gidwoke matek ni,
ooyo, ok wadwar chari, to gonynwa mana Baraba.
Baraba no to ne jamecho. Johana 19. Bang' mano Pilato nokao Yesu mi ogolo chik mondo ochwade. Eka askeche noloso osimbo mar kudho mi gisidho ne, kendo ne girwako ne kandho makwar. Ne gisiko gidhi ire ka giwacho ne ni,
ruodh Joyaudi mondo dag aming'a.
Lembe bende ne gisiko ka githalo. Pilato nochako wuok oko mowacho ni Joyaudi niya,
neuru, agolonugo oko mondo ung'e ni ok ayudo ketho kuome.
Kamano Yesu nowuok oko korwakni osimbo mar kudho kod kandho makwar. Eka Pilato nowacho nigi ni,
neuru, ng'ato nogo eri.
To kane jodolo madongo gi jogi onene, ne gigoyo koko ka giwacho niya,
mure msalaba, mure msalaba, mure msalaba.
Pilato to nowacho nigi niya,
kara, kaweuru mondo ugure un uwegi. Anto ok aneno ketho kuome.
To Joyahudi nodwoke ni,
wan gi chik mawacho ni owinjore otho, nikech owacho ni en wuod Nyasaye.
Kane Pilato owinjo wachno, luoro nomake ahinya, omiyo nochako dok e od bura, mi openjo Yesu ni,
iya kanye?
To Yesu ne ok odwoke. Eka Pilato nopenje ni,
itamori loso koda? Donge ing'eyo ni an gi teko mar gonyi kata mar guri e msalaba?
To Yesu nodwoke niya,
ok dibedo gi teko kuoma kata matin kada ok teko no obiro ni koa malo. Kuom mano, ng'at mane oketa e lweti nigi richo moloyo.
Mano omiyo Pilato nomedo dwaro gonye. To Joyahudi nogoyo koko matek ni,
ka igonyo ng'atni, to kara ok inosiep Kaisar. Nikech ng'ato ang'ata ma owacho ni en ruoth to piem gi Kaisar.
Kane Pilato owinjo wechego, nogolo Yesu oko. Eka nobet e kom bura, kama iluongo ni laru mar kidi. Laru no iluongo gi dho Hibrania ni Gabatha. Ne en chieng' ikruok, tiende ni chieng' motelo ni Pasaka, kar saa 6. Pilato nowacho ni Joyahudi niya,
neuru, ruodhwee.
To ne gikok ni,
nege,
nege,
mure msalaba,
mure msalaba,
nege,
mure msalaba.
Pilato to nopenjo gi niya,
udwaro ni mondo agur ruodhu koso?
To jodolo madongo nodwoke ni,
waonge gi ruoth makna Kaisar.
Bang' mano Pilato nomiyo gi Yesu mondo gigur. Kamano ne gikao Yesu mi gigolo oko koting'o msalabe nyaka kama iluongo ni kar hanga wich. Dho Hibrania to luongo kanyo ni Golgotha. Kanyo ema ne gigure kaachiel gi ji ariyo mamoko. Yesu ema ne ogur diere, ka ng'at achiel ni e bathe konchiel to moro e bathe komachielo. Pilato nondiko wach modonjnego moguro ewi msalaba. Nondiko niya, Yesu ja Nazareth, ruodh Joyahudi. Joyahudi mang'eny nosomo wachno, nikech kama nogurie Yesu ne chiegni gi Jerusalem. Bende wachno nondiki e dho Hibrania gi dho Latin kod dho Greek. To jodolo madongo mag Joyahudi nodhi mowacho ni Pilato niya,
kik indik ni ruoth Jo-Yahudi. To ndik ni, jali nowacho ni en ruoth Jo-Yahudi.
Pilato to nodwoko gi ni,
gima asendiko, asendiko.
Kane askeche oseguro Yesu e msalaba, negikao lepe, migipogo migepe ang'wen, ka askari kao migao ka migao. Kandhune bende negikao, to kaka ne en mana nanga achiel, maonge kama oriwego, negiwacho e kindgi giwegi ni,
yawa, kik wayieche, to wagone ombulu mondo wang'ego ng'ama dikawe.
Mano notimore mondo ochop gima muma wacho ni,
negipogore lepa e kindgi, kendo negigoyo ombulu mondo ging'ego ng'ama dikaw kandhuna.
Mano e kaka ne askeche otimo. Koro min Yesu gi nyamin mare, gi Maria chi Klopa, kod Maria nyar Magdala ne jochung' e tien msalape. Kane Yesu oneno min mare, kendo oneno japuonjre mane ohero kochung' but min mare, nowacho ne min mare niya,
mama, wuodi ero.
Eka nowacho ni japuonjre neno ni,
meru ero.
Chakre sano japuonjre no nokaw min Yesu odhigo mondo odag e dalane. Yesu nong'eyo ni koro gik moko duto monego timre osetimre. Omiyo nowacho niya,
riyo loya.
Nowacho kamano mondo ochop weche manie muma. To agulu ma konga ndwayo opong'o ne ni kanyo. Omiyo ne giluto sipanj e konga ndwayo no, mi gichuowe e kede, eka gitero e dho Yesu mondo onyodhi. Kane Yesu osenyodhe, nowacho ni,
tija duto koro rumo.
Eka nolung'o wiye, moweyo chunye owuok, mi otho. Ne en chieng' motelo ni chieng' Sabato. Omiyo Jo-Yahudi nodhi mokwayo Pilato mondo oyienegi gitur tiende joma ne ogurgo otho. Ne gikwayo kamano mondo gigol jogo oko e msalaba, kik ringre gibedi e msalaba chieng' Sabato, nikech chieng' Sabato no ne en chieng' maduong'. Kuom mano, askeche nodhi moturo tiend ng'at mokwongo mane ogur gi Yesu kod tiend ng'at machielo. To kane gibiro ir Yesu, ne ginwang'o ka osetho. Omiyo ne ok gituro tiendene. To achiel kuom askechego nochuowo ng'etne gi tong, mi gikanyo noremo kod pi nochwer. Mano e gima ng'at mane oneno gino katimore owacho, mondo un bende uyie, nimar gima owachono en adier. Nitie jal mong'eyo ni owacho adier. Gigo notimore mondo weche manie muma ochopi, kaka ondiki niya,
onge kata choke achiel manotur.
Muma wacho bende ni,
giniteg wangi kuom jal mane gichuowo.
Bang' mano, Joseph ja Arimathaya, mane japuonjre Yesu maling'ling' nikech ne oluoro Jo-Yahudi, nokwayo Pilato mondo oyiene okaw ringre Yesu. Pilato noyiene, omiyo nodhi mokaw ringre Yesu. Nikodemo, mane osedhi ir Yesu gotieno chieng' moro, bende nodhi gi Joseph. Nokelo yien moko mang'we ng'ar miluongo ni mane-mane gi subili, moruw ka achiel madirom kilo 30. Eka ne gikao ringre Yesu mi giketo e yien mang'we ng'ar go, kendo giboyo gi nanga maber, kaka tim Jo-Yahudi mar yik obet. Kama ne ogurie Yesu no ne nitie puodho moro, to e puodho no ne nitie bur manyien mapok oyikie ng'ato. Kanyo ema ne giketo e Yesu, nikech kinyne ne en chieng' Sabato, to bende burno ne ni machiegni. Johana 20. To chieng' Jumapil, kane piny pod huyu, Maria nyar Magdala nodhi e liel, moyudo ka kidi oseng'iel oko e dho liel. Kuom mano noringo odhi ir Simon Petro kod japuonjre mane Yesu ohero cha, mowacho nigi niya,
gisegolo ringre ruoth e liel, to wakie kama gikete.
Eka Petro gi japuonjre machielo nowuok modhi e liel. Ji ariyogo noringo kaachiel, to japuonjre machielo no noyombo Petro mi okwongo ne chopo e liel. Nolung'ore moneno nanga mane obogo Yesu kani piny kanyo, to ne ok odonjo ei liel. Simon Petro bende nobiro kalawe, ento nodonjo ei liel moneno nanga no piny kanyo. Kitamba mane onalgo wi Yesu to ne ok ni kaachiel gi nanga machielo no. To nokete yore kar kende, kapod odolore adola. Bang'e japuonjre machielo mane okuongo chopo e liel cha bende nodonjo ei liel. Moneno gik mantie mi oyie. Nyaka chop kinde no ne pok ging'eyo tiend gima muma wacho ni nyaka ochier oa kuom joma otho. Bang'e jopuonjre go nodok dala. Maria to noyudo ochung' e dho liel kaywak. Kane oywak kamano, ne olungore mong'iyo i liel. Mi oneno malaika ariyo morwako lewni marachere. Ka achiel obet yo ka wi kama noketie ringre Yesu, to machielo obet yo ka tiende. Ne gipenje ni,
"Nyarwa, ang'o momiyo iywak?"
To ne odwokogi ni,
"Gisegolo ruodha takia kama gikete."
Kane osewacho kamano, nowichore moneno Yesu kochung' kanyo, to ne ok ong'eyo ni en Yesu. Yesu nopenje niya,
"Nyako, ang'o momiyo iywak? Imanyo ng'a?"
Maria ne galo ni Yesu en jarit puodho. Omiyo nowachone niya,
"Jaduong, ka in ema igole, to nyisa kama ikete mondo adhi akawe."
Yesu noluonge ni,
"Maria."
Eka Maria nowichore, mowachone gi dho Hibrania ni,
"Raboni."
Tiende ni, "Japuonj." To Yesu nowachone ni,
"We maka, nikech pok aidho adhi ka wuora, to dhiyo iro wetena, mondo iwachnigi ni, an aidho adhi ka wuora ma bende wuonu. Adier, adhi ka Nyasacha ma Nyasachu."
Maria nyar Magdala nodhi mowacho ni jopuonjre ni oseneno Ruoth. Kendo nonyisogi weche mane Yesu owachone. Chieng' Jumapil no, kane piny oseyuso, jopuonjre ne nie ot. Kendo ne gichiego dhoudi nikech ne giluoro Joyahudi. Eka Yesu nobiro, mochung' e diergi, kendo omosogi ni,
"Okweuru."
Kane osemosogi kamano, nonyisogi lwetene kod ng'etne, mi ne gidoko mamor kuom neno Ruoth. Yesu nowacho nigi kendo niya,
"Kwe obed kodu. Kaka ne wuora oora, e kaka an bende koro aorou."
Kane osewacho kamano, nokudho muche kuomgi, mowacho nigi niya,
"Nuang'uru Roho Maler. Joma uweyo nigi richogi, ema richogi owenegi. To joma ok uweyo nigi richogi, to richogi ok owenegi."
To Thoma, tiende ni ng'amo nyuol rude, mane achiel kuom jopuonjre 12, ne ok ni kodgi e kinde mane Yesu obiro no. Omiyo kane jopuonjre mamoko owachne ni giseneno Ruoth, to nowacho nigi ni,
"Ka ok aneno lwetene kuonde mane musmal ochuowo, mi aketo e lith lweta, kendo asoyo lweta e ng'etne, to ok anayiengang'."
Bang' jumachiel, jopuonjre Yesu ne ochako obedo e odno. To koro Thoma bende ne ni kodgi. Kata obedo ni dhoudi nochiegi, to Yesu nobiro, mochung' e diergi, kendo omosogi ni,
"Okweuru."
Eka nowacho ni Thoma niya,
"Kel lith lweti ka, ine lwetena. Lweti bende kel mondo iso e ng'etna. We bedo ng'at ma ok oyie, to bed ng'at ma nigi yie."
To Thoma nodwoke ni,
"Ruodha kendo Nyasacha."
Eka Yesu nowachone ni,
"In iyie nikech isenena. Joma ok onena, to oyie, gin johawi."
Yesu notimo honni moko mang'eny ka jopuonjre ne neno. To honni go ok ondiki e kitabu ni. To mago mantiegi osendiki mondo uyie ni Yesu e Mesia, Wuod Nyasaye. Kendo ka uyie, to mondo ubed gi ngima kuom nyinge. Johana 21. Bang' kinde moko, Yesu nochako fwenyore ni jopuonjrene e dho nam Galili. Kendo mae kaka nofwenyore nigi. Simon Petro gi Thoma mane onyuol rude ne jonigi Nathaniel ma jakana Galili. Gi yawuot Zebedi kod jopuonjre mamoko 2. Simon Petro nowacho nigi ni,
"Adhi lupo."
To ne giwachone niya,
"Wan bende wadhi kodi."
Omiyo ne giwuok mi gidhi gidonjo e yiegi. To ne ok gimako gimoro otieno no duto. To kane piny koro yawore, Yesu ne nie dho nam, to jopuonjre ne ok ong'eye. Yesu nopenjogi niya,
"Yawa, bende usemako e rech koso?
To ne gidwoke ni,
oyo.
Eka nowacho negi niya,
boluru tol e dir yie korachwich, to ubiro mako rech.
Omiyo ne gibolo tol, mi koro ne ok ginyal ywaye, nikech nomako rech mang'eny ahinya. Eka japuonjre mane Yesu ohero cha nowacho ni Petro ni,
en ruoth.
Kane Simon Petro owinjo ni en ruoth, notweyo nanga ne enungone, nikech ne en dub, mi ochikore e nam. To jopuonjre mamoko nobiro gi yie, kaywayo tol ma rech opong'o, nikech ne gichiegni gi dho wath, madirom mana mita 100 kende. Kane gisegowo, ne gineno makati kod mach mar mirni koketie rech. Yesu nowacho negi niya,
kelieuru rech moko ma usemako.
Eka Simon Petro nodonjo e yie, mi oywayo tol oko e dho wath, kopong' gi rech madongo. Ne gin rech 153. To kata obedo ni ne ging'eny kamano, tol ne ok oyiech. Yesu nowacho negi ni,
biuru ugagi.
Jopuonjre ne luor penje ni en ng'a, nikech ne ging'eyo ni en ruoth. Yesu nobiro mokaw makati, omiyogi. Rech bende nomiyogi kamano. Mano ne timo fwenyruok Yesu mar adek ni jopuonjre ne, kane osechier oa kuom jomotho. Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya,
Simon wuod Johana, ihera moloyo jomamoko gi koso?
Nodwoke ni,
ee, ruoth, ing'eyo ni aheri.
Yesu nowachone ni,
kwanyi romba.
Eka nochako penje kendo niya,
Simon wuod Johana, bende ihera?
Nodwoke ni,
ee, ruoth, ing'eyo ni aheri.
Yesu nowachone ni,
kwaromba.
Bang'e nopenje kendo mar adek niya,
Simon wuod Johana, ihera adier?
Petro noparore nikech mano koro ne penjo mar adek ni,
ihera?
Omiyo nodwoke ni,
ruoth, in ing'eyo gik moko duto. Ing'eyo ni aheri.
Yesu nowachone ni,
kwaromba, adier adier, awachoni ni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne idhi kamoro amora mihero. To ka chieng' moro idoko ng'ama oti, to nirie lweti, mi ng'at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama ok idwar dhiye.
Nowacho kamano mondo kit tho mane Petro biro miyogo Nyasaye duong' ong'ere. To kane Yesu osewacho wechego, nokoni Petro ni,
luwa.
Petro nogoyo machiemo, moneno japuonjre mane Yesu ohero cha, kaluwo bang'gi. En ema ne obet but Yesu e kinde mane gichiemo, mi openje ni,
ruoth, ere ng'ama biro ndhogi?
Kane Petro onene kamano, nopenjo Yesu ni,
ruoth, jali to?
Yesu nodwoke ni,
ka adwaro ni mondo obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhi ang'o? Into luwa luwa.
Wach Yesu no nolandore e kind owete ni japuonjre no ok bi tho. To chutho, Yesu ne ok owacho ni ok notho. To nowacho ni,
ka adwaro ni obed mangima nyaka aduogi, to mano obadhi ang'o?
Mano e japuonjre ma wacho wechegi, kendo en e jal mane ondikogi. Bende wang'eyo ni gima owacho en adier. Bende nitie gik moko mang'eny mane Yesu otimo. Kada bed ni ondikgi duto, moro ka moro, to aparo ni kata mana piny ngima ok dirom kano kitepe mondikgie.